Tumbeta italia katika anga.
Like this. That is how the trumpet will sound.
Gads walikungana nyaunyo na rungu. Mm. So nikiweka akihepa huko, unamvuruta unamweka akihepa huko hivyo.
Damn.
Na ujua kondedhe, alikuwa anapigwa akiwa ndedhe. Mwili alisema huyu jamaa nyoroshwe mpaka hiyo pesa alikula arudishe. Jamaa ameanza kuhepa anaenda show za MC Full Stop.
Oh. Zeka.
That's ndio tulilonchingia zeka na nazi pale. Full Stop alikonga na kam na nazi tunachachisha mbaya.
Yeah.
Akaambia sorry. Akaambia Buda we kimbia.
Mm.
Si Buda akaishia. Buda kufika.
Ambo shaenda.
Shaenda.
Mm.
Na alienda saa ngapi? Unaona ile time nilikuwa nakwambia nilifeel kitu.
Mm.
That was time of death.
Mm.
That, chukua motorbike hapo. Ukuje mpaka uambiwa kuingize showground ndani. Si wakanipeleka nikafika.
Mm.
Sasa mimi kufika jo napata ako pregnant na her last born sasa.
Yeah.
Na nimefika hivi kesho yake
ndo kuzaa.
Manze.
Ooh.
Mm. Alafu kije za makarao unajua venye ziko.
Mm.
So mimi kitu nilikuwa najiuliza, we mwafu, uneza jamia Ian, mbaku chukwe panga ukuje umkate tu live.
Yeah.
Ukate shingo, unajua kaa kuku, shei chinja kuku. Mi huambia wife yangu, every time niko na kuku, mi huambia, nikichinja kuku, like unaona venye life ni pressure, si kitu hata ina akili.
Yeah.
But ile kutingika, inatingika pale. Kwanza ile time yenye sasa roho inataka kukatika.
Mm.
Kwanza kani kukia kienyeji medishi hadi huwa inakutingiza, lazima ufinye.
Yes.
Mabawa na nini.
Mm.
So ibu niambie binadamu sasa kama wewe atatingikaje? Usicheki kwa sherehe wa kichinja ng'ombe.
Mm.
So imagine binadamu kama wewe. Hiyo picha itai kutoka kwa kichwa.
Zi.
So nataka kujua hawa si wenye walikuwa wanafanya kitendo. Sasa hivi wanafeelingiaje?
Na si nakuambia nini? Mm. Connect your story yao na huyo boy akisema
ati
anza dedisha wase 1 million. Kwa nini unafikiria watu 1 million? What does he mean? Ana mean pia sisi tukidedisha wase 1 million.
Hao ni sawa.
Zi, so hiyo ndio unasema. Kwa unasema this guy is so bad that unaweza the same. So tuna need to preach political tolerance. Tuna need kuambia wasee. Mimi naweza furahia sana siku msee anaweza kuwa anavaa t-shirt ya UDA.
Jaribu saa hii.
Ujakani.
Jaribu.
Najua. Okay, kasa hizi ni central. Naweza taka design.
Jaribu saa hii uende na DCP. Mm. Utembee nayo Kisumu.
LD.
Kisumu.
Kisumu iko sawa.
Okay.
LD.
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 Ama uvae. So DCP LD ama uva UDA
Nyeri. UDA Nyeri, yeah.
It should never be that. Inafaa kuwa mpaka tunacheka. Inafaa kuwa ile
tunacheka. Inafaa ikuwe kafuta.
Like tulikuwa tunajoke. Sisi vile tuko hivi. Tuki come close to elections. Alafu yana toke na UDA.
Yeah.
Tuseme ni toke na ODM.
Pod pamoja.
Rujo tutacheka tu.
Yeah.
Unachikita kwa
hee. Alafu iishe hapo.
But do you know, even online kuna wasi wanaweza jump na wewe. Kuna raya inaweza, kuna raya nishachikigizikiambia customer likikumit nitakupiga.
Hii analikuja hapa na jezi ya Chelsea. Si bunicheka mkamim na ikaisha hivyo. Like inafai kuwa hivyo.
Katu niza treat politics vile su treat football.
Kwa
beautiful thing. So, but hey, wacha to go back to you. So ni 2007
manze wasi wamededishwa. Kila mtu wamepanic.
So hii time kwa LD.
So, kama kuliko kumetulia, sasa moto imeanza ku, blood imeanza ku boil tena. Mungicho mungezwa tena. Mekua kubaya. Sasa ni hivyo, tuka survive, waka kujaka, wakaelewana. So kuelewana, okay, washaelewana ni sawa, au mesot, siku metulia. Kuna sisi sasa. Fanyaje. Keja hakuna. Duka hakuna. Pesa yenyewe umetumia imeisha. Haujui utaenda kuanza job wapi. Wewe ulikuwa unajua maisha yako yote ni Kisumu.
Yeah.
ELD hata kwanza wa Kalenjin hata huko unajua anakaaje. Ndio umeanza kuinteract na hao.
Mm.
So ni kwanza zero wenye yeye analisema. But Rawa kuna package deal.
Yes.
Ruto the same. So ni kuanza zero. So tukaanza zero, tukangangana.
So, so mlirudi mlirudi Kisumu sasa?
Hatukurudi.
Yeah.
Okay, tulirudi only kutafuta. Juu sasa venye shosho yangu alirealize hapa unajua tu kisha kaa kwa wase.
Yeah.
Hapa nimekuwa burden.
Mm.
Akamwacha turudi tukitafuta fallback. So kurudi ilikuwa ile ile keje ilikuwa kwa eka moja, ile pale home ilikuwa kwa land eka moja. So ni kutafuta baya.
Oh.
Iuzwe kama land na hii hizi building iuzwe kama kama reject.
Mm.
So ilikuwa bei mbaya mbaya sana. I think aliuzanga sijui mita, maybe mita 3 to 5 m. Mm. Na ujue ni place iko prime
land.
Ni kama ukuwe na land Gikomba.
Mm.
Umenipata? Ni exactly, unaona venye Gikomba ukua, tulikuanga hivyo. Tukaenda kwanza Kisumu. Mm. So shosho akabongana ule auntie Njeri, so dota wake.
Mm.
Dota wake akamkanja kiasi. Tukaenda Kisumu, tukaanza life yetu sasa kivi yetu. Si mambo isha tulia. Sasa hawa pia unajua wenye mmekaa kwao wanashangarada si kulitulia. Si sawa kila mtu arudi kwao. So tukarudi Kisumu. Kurudi Kisumu, tukaanza life. Tumekuwa
reduced. Sasa hii ni 2000?
Sasa hii ni 2008
ama 9?
2008.
Okay.
Late 2008.
Late 2008, okay.
Late 2008, okay. Si ilikuwa 2007 late.
Yes, yes.
So late 2008 ndo tumeanza saa. Apo mid ndio tulianza sa preparations za kurudi Kisumu, kutafuta nyumba nini. So by late 2008 tusha settle, tumepata nyumba.
Mm.
So kupata nyumba jo kwanza, tulipata nyumba hiyo Milimani. Juu Milimani kulikuwa safe.
Yes.
Milimani waezi come. The heart of Milimani ndio tulitafuta nyumba. Tukapata single room. Milimani ilikuwa fani. Mapata ni bungalow. But sasa umse amerentisha two rooms.
Mm.
So unakaa kwa bedroom, mwingine anakaa huko na mna share. Yes. Cho.
Mm.
Cause nyumba keja zikuwa.
Yes.
So Milimani watu walikuwa wanangangania juu kuko safe.
Mm.
Cause hata I think central, siko sure but I think central police station ya Kisumu iko Milimani.
Mm.
So Milimani kuko safe. So nyumba ilikuwa prime huko. Hii room moja tulirentishiwa na 10k. Inatoshana na hii room yako.
Mm.
10k. Kumbuka shosho yangu ni big, 208.
Mm.
Changu ni big na nilikwambia hizi lala chini.
Yeah.
But ilibidi. So alikuwa akisikia kwenda lu, ni mimi namsaidia nimuamshe, nimpeleke. Buda sahi bado ako UG ujue. So venye tulisettle look baadaye after like 2 months ndio akakama.
Mm.
So sahi kumetulia tulia but bado kuna tension.
Mm.
Mnasikianga tu wakisema ma story. Mlitafutwa sawa sio natuambia mlitafutwa. Yata mkona bahati mlienda.
Mm.
Ngepatikana. Ngemadwa. So inakuwa ni kama hata watu ku associate na nyinyi.
Yeah,
wataki.
Noma. Mm.
Jua neza associate na nyinyi alafu hawa kujiwe. So ni chini ya maji tu.
Mm.
So tuka settle. Hii keja tumepata shoshosi ya kalipa. Lipa kwa haka jamaa. Kume nika conman jo. Haka jamaa kali. Hii keja ni ya muindi.
Mm.
Alikuwa ameenda I think majuu venye kulianza kuharibika.
Mm.
Huu jamaa alikuwa sijui I think one of the
gardeners
ama caretaker.
Mm.
Akarentisha hii keja.
Oh.
Mwenyewe ajui.
Mm.
Mwenyewe kukama napata wasema strangers.
Mm.
Pata hotel Rwanda.
Alizua. Mm. Alizua akaita mpaka G4S.
Mm.
Tukaanza kutolewa. Anatambia what do you mean this is my house? Why is staying in my property? Tukaanza kufukuzwa.
Mko mkaa hapo for how long here?
Jushangu alilipa rent ya 2 months.
Mm.
Unaona? So tulikuwa tumekaa the first month haiko imeisha.
Mm. Muindi asharudi.
Eh, muindi asharudi bro. Aya. Raia raika
disappear.
Sasa shushangu aka, sasa jua condition yake na unajua tu mama mzee utamuelewa tu.
Mm.
So akaongea na muindi, muindi aka cool down, akamuelezea kila kitu. Oh, akasema sawa. I'm calling this guy. Na ashiki simu.
Mm.
So shosho akamtrick. Sasa yule jamaa juu mwindi amekaa. So akapiga njama hapo. Shosho ampigia mwambie kujia pesa ya next month.
Mm.
Ukiniangalia kuna vitu wazifanyi kwa hii nyumba si jamaa gaidi akakaa. So raia kukama manzisi wakamshika na G4S.
Yeah.
Yon ndio the first time niliona kumbe hao security guards wanakonga wanaoma. Jamaa alifungua kamba hapa kwa kiuno katikati na walikuwa guards watatu. So ni kamba tatu. Wewe yako, hii ni yako na mimi yangu. Jamaa ako katikati. Wewe uko na nyaunyo, mimi nyaunyo, huyu nyaunyo. Ni zile time guards walikongana nyaunyo na rungu. So nikiweka akihepa huko, unamvuruta unamweka akihepa huku hivyo. Na uju yako ndedhe. Alikuwa anapigwa akiwa ndedhe. Mwindi alisema huyu jamaa nyoroshwe mpaka hiyo pesa alikula arudishe. Alipeana go ahead. Makarao waliitwa wali after damage ishachapo. Jamaa alichapo, sijaiona mtu mbigi akilia mpaka anasema anataka kupupu. Hai afande, naomba nataka kukunia.
Kukunia pesa yote.
Imekuwa unajua uko ndedhe. Na sio hizo nyaunyo
vya jizi. Alikuwa landlord.
Kuzunguko
sio yeye mwenyewe alikuwa anachukua. Manze, maybe atairudi.
Si unaona sasa na zilikuwa bedroom tatu. Alafu kuna DSQ sasa hiyo alikuwa anauza kama kaa bed sita saa hii. Enye ko plus prime. So hiyo alikuwa anauza 20. Aya, kuna bedroom, kuna room tatu na sitting pia amerentisha. So kwa sitting unaenda unapita katikati ya wase. So nikawa umerentisha hizi keja. Hawa sio kitaka kutoka. Wanakuja anga wanapita hapa ndani ya nyumba yako, wanatokea hivi. So hivyo ndo tulikuwa tunakaa. Jamaa alichapwa. Alichapwa. Akatoa, akaagree, akaenda akauza sijui nini, juu do alikuwa shakula. Akauza sijui vitu fulani, akakuja akaturefund do. Na sisi sasa tunaona tushapewa notice ya siku mbili. Tukatafuta keja, tukapata the next place. Yani ni kwa neighbor. But sasa huyu tuli make sure kila kitu iko legit.
Yeah.
So tumekaa pale same conditions tu kwa one room. So manzi, imagine mwaf, umetoka, unaona hii apato yenyu, hata hii apato ni ndogo. Hiyo goro ilikuwa bigi kushinda hii apato. Hii flow yote ni keja yenyu. Mimi nilikuwa na room yangu inatoshana na hii. Shosho sasa yake ilikuwa double na iko in suit. Nishazoea ile maisha ya life ya, unajua hiyo time kupata ati choo
kejani.
Ilikuwa nga luxury.
Ati
una flash. In fact, unaona huu mondo? Mondo na mbogo waliwongo wanafurahia wakikuja kwetu. Azinuende tu choo wa flash. Yani maarifu wangu walikuwa, mi naona ni normal.
Yes.
But kwao ina juwa meza ile ya shimo. So wanataka kuja kwetu.
Lenga shimo.
Hey. TV ni zile black and white. Si tuko na colored. Na ni flat. Time flat screen kwa natoshana na hii kabati yako.
Yeah.
Ya mgongo.
Hey. Ni flat screen but sasa ni kikubwa. Si ile ya mgongo but ni flat. Zilikuwa zinaitwanga plasma TV.
Flatron.
Flatron. Yes.
Sasa hiyo ndo wase wanakaa mkucheki kwetu. Alafu mmeridusiwa hapa. Hata radio. Hauna. Manguo ukivaa leo unafua kesho. Chakula mnakula once per day. Nona? Mnajifinya ndo mtafute madeni. Shosho amepiga masimu kwa mabeste mpaka wengine wamemblock juu mmekuwa nuisance.
Yes.
Unashanga siku ushatulia. Mbona
na niko ile land ilichukua how long kusell?
Sasa nani atapai land?
Na
iko na keja imeungua.
Eh.
Jo kibai land either renovate keja ama ibomoe. Hizo ni extra costs.
Keja ilikuwa touched.
Sasa unajua keja kaa hii ya mawe uzuri. The best thing you can do ni either ibomoe kabisa venye ufanyiwe excavators. Na hiyo au majamaa si hawana.
Yes.
So what they did, wali loot kila kitu wakafagia. After kumaliza, my electrician sasa wa mtaa wanaanza sasa kukuja. Unajua sasa au looters hawajui kufungua switches na sockets. Anakuja anafungua socket na mawaya wanaiba, wanaenda kuuza. Na next, wasa wajua kali, walikuwa naitangwa tep-tep. Jua kugonga zile majiko. Ilikuwa inalianga tep-tep-tep. So wasa wajua kali. So wasa wajua kali, wanakuja kungua zile madirisha. Nao ni ngumu kungua, juu pia ni gorofa, haina balkoni. So walikuwa nangwaza chini, kuanza after kumaliza chini, wanaenda juu wakieka ngazi hivo. nyumba ikabaki naked.
Mm.
Walijaribu kuichoma, wakawasha mataya hapo ndani. Nyumba ichomeki. Unajua sasa ni mawe, hii nyumba kama hizi ungua. Itakuwa tu black.
Yeah.
So ilikuwa black ndani.
Black nje.
Black nje, madirisha zimengolewa.
Mm.
Yani it was messed up.
Nasema kitu fani hapo, like, I had a theory on how Luo language was invented.
Sound.
Sound. Very simple.
Nasema chia watu, liko naito. Tep, tep, jia.
Jia, sasa unacheki, kuna hizi, si kitambo jiko zilikuwa zinatumika sana.
Yeah, yeah.
So, hizo jiko za makaa, walikuwa na bezi ya, unacheki hapo kwa market, si kila mtu kuna bezi ya nyanya, kuna ya cabbage, so kuna ya, hawa sewa tep tep. Sasa pale ukienda pale wamekatu kwa tu walikuwa wana funny enough walikuwa nakaa kwa tu sutul tu dogo hivi. Sasa wamegonga tu ile
tep tep.
Tep tep, si unajua unakuja mabati.
Tep tep tep,
sio ikaitwa tep tep.
Ni kitu bamba hila
hasa. Hiyo bamba hii yani.
Kwanza nimwambia ti
maji
kupapa.
Maji
maji. Oh, maji kupapa ni kutetemeka. Na ulimwambia story ya nyowawa.
Yeah.
Zizi.
Kuna kitu inaitwa nyowawa. Huko kwa lake, wanaamini ati kuna season, spirits zinatoka kwa...
kwa lake, eh?
Kwa lake.
Spirits zinatoka kwa lake, jo. Sasa zikitoka kwa lake, keja yako, lazima utafute kitu yote inapiga kelele. Majika saa, kaa ni leo usiku, zina kujanga usiku from saa mbili. Okay, hazina time, but utaanza kusikia South Sea, wameanza kupiga. Mavitu tumakelele tu. Unagonga sufuria, unagonga vibuyu, nini. Anything itatoa sound. Juu ati wana believe, ile spirit, ikikuja kwako isikie kuna kelele na hepa. Inataka mali kumetulia. So lazima, so tulikuwa tunapendanga hiyo season. Sasa nyowawa biro, mkisia nyowawa biro.
Nakoka. Lazima mtandike.
Sasa muna karada, si unajua ni leo, muna karada. South Sea kukianza, unaanza kusikia venye mvua unyesha, unaanza kusikia inakamwa. Hiyo pia inakuja hivyo. Apparently kuna watu wanasema inakuanga ukweli, though sijui, but mi sikuwa isikia. But tulikuwa tunafanyanga tuju wanafanya. Yeah, so kuna vitu kaa hizo. Na hiyo, hizo vyombo umetumia, usirudishe kejani. Usiache, usitupe tu huko nje. Juu utaziingiza, ziingie na hizo spirits.
Kuzia, vile umesema jianya wawa, imenikumbusha ile, nasema lazima kuwe na noise. Kuna kuwa gana kitu kama, a Luo proverb. Something like ati nyumba ile bed uvunjika waga happy home. Najua bio say. Eh, just dia lazima katembea.
Ati juu lazima katembea mpaka kitanda
ivunjike. Kaka natembea mpaka.
Oh, sasa hiyo. Oh yeah, it's a happy so home. So baby is to make a kufukuza spirits.
Yeah.
Na video mwa change.
See, I'm assuming. Nyawawa ikisikia bed na yeye.
Nyawawa hapa kuna kelele.
Hapa kuna kelele, hapa kuna happiness. Yeah. Oh, okay.
So ni hivyo, so tulikuwa happy after
umekubusha tep-tep. Niko, kukua tunabonga jeyo.
Keja.
Yes, yes, keja.
So keja, tukapata baya muindi. Tukapata muindi akabai. Haliba bei mbaya. Sahi naona iko, keja bado iko.
Ukipita hapo. Keja?
Ya, iko. Sojo hii keja yeziisha.
Siku moja tukiwa Kisumu pamoja utatupitisha hapo.
Utakupitisha hapo ni kupeleke mpaka hapo. Ni kuonyeshe mpaka rumi yangu. Hata nilikuwa huko juzi, nikikwambia niko Kericho.
Yeah.
Si nilipitia huko naona rumi yangu ndio hii, rumi ya shosho. Yeah. Yani una reminisce tu. So jamali buy, akarenovate, akaiturn into a guest house.
Oh.
Nasema kumukele go down ya chini. Alitumia advantage akaeka biashara yake.
Oh. Eh. Okay. So kijanyo kwa guest house na zile apartments za kipia guest house.
It's guest house pia.
Oh, so hizo ni zile za
wametumia akili ya guka jo.
Eh, na pia si hizo guest house ni zile za
zile za
jana
za kufukuza nyowa.
Na ingia pale just a few mnamaliza. Si ulilipia?
Si uli.
Teki, ulilipia wana.
Ni pepe sa yangu.
Yeah, zi, si ulilipia wana. Sasa mtu akimaliza na dakika 10 kuna wana.
Utarudisha change.
Yeah, so, hizo nalipia gawana au na
mazanda 10 minutes. Nalisikia unalipanga kwanza, ni ukweli?
Yeah, mtu
nipanga. You pay before?
Yeah.
Hey, yondo biashara nasikia pay, lipa kwanza.
Yeah, lazima unini.
Kwa hivu wako biz.
Wako unini kabisa. Yeah. Okay, so hii time sasa keja ikisha uzwa, what happens? Like,
so keja imeuzwa, kumbuka ule guka yangu anaitwa Njoroge. So Njoroge pia yuko, suna kumbuka venye nilikuambia penye kwake kuko.
Yes.
So yeye pia alikuwa mitense.
Mm.
So kutense. Aya, before that, huko kwa Njorogesi mambo kumetulia before tukuje Kisumu, acha nirudi back kiasi.
Yes.
So wife yake alikuwa anafanya hii kazi ya soko.
Mm.
Njoroge pia alikuwa ameanza kwenda direction ya bro yake ya upasta.
Mm.
Alikuwa na preach once in a while but ako mambo ya church sana.
Mm.
So alikuwa anafanya company fulani inaitwa alikuwa anafanya sijui ni either Raymond's ama Kenneth, ya kushona sweta yenye iko LD big sana.
Yes.
Akapata accident, I think akakuja akacha hiyo mambo ya hiyo kampuni.
Mm.
So si alijiestablish vizuri, akajenga kija yake na rentals.
Mm.
So at least hiyo ilikuwa inamsustain. So wife yake akuwa amezoea hiyo maisha ya kukaa tu home. Mm. Alikuwa anaendanga soko, anauza vitu nini. So wife yake alikuwa okay, yeah, Njoroge akona two sons.
Mm.
Mmoja mkubwa na mmoja last born. Then katikati kuna dem. Kama tu venye, sizi yake alikuwa na watoi the same. Funny enough, hata ndio nimefikiria saa hii. So after that, ushosho alikuwa na niamshanga. Juu, akiamsha ule first born, ampeleke juu na unajua soko unaendanga mapema.
Mm.
Soko kama we ni wacha ni kuambika kuna watu wanajituma. Unachekia wasa wanatandikanga vitu pale sokoni ama awa mama.
Awa mwaro.
Nakuambia awa mama saa 10 lazimu kumetoka. So alikuwa naendanga soko Webuye na kuna soko ya LD inaitwa West.
Mm.
Saa 10 ametoka, ndio 5 ikupate umefika Webuye.
Mm.
Utandike, ndio watu wakianza kukam 6 wapate usha display.
Mm.
Jioni ufunge saa 10 urudi mta. So ni hivo every week.
Mm.
Unaona? Alafu Friday, Wednesday ako Webuye, Friday ako West. Same. Sa uzuri West ilikuwa, akuwa na mkama pema, juni LD. But soko za inje, ana mkama pema. So alikuanga ananiita. Ananiamsha juji mi, amekataa kuamka. Unajua saa ni firstborn nini, amekuwa mbigi. So mimi nangana, iyo mzigo, mwafu iyo mzigo inafika. Unapenye hii mlango yako inafika, hapo juu.
Mm.
Hizi mzigo za soko, kisha sindili inafika hapo juu. So iyo mzigo, ujue mi bado ni kijana. Tunaeka kwa wheelbarrow. Saya kupeleka ni mteremko, hiyo inashida, hiyo napeleka. Mm. Mara ya kwanza ili nisumbu ili kuina nidundisha.
Mm. Kuzi nakuvu, gravity na kwa
sunajua inakupeleka yote ama wheelbarrow ni fani, ikipata mawe, hiyo ndo lililan mambo ya wheelbarrow. Ikipata mawe pale mbele, ikigonga hivi, mzigo yote inamwagika.
Yeah.
Uko solo, ya ameshaenda huko kungoja gari isipite. Juu ni mat zile za kuendanga. So ikianguka kuiamsha kutoa chini kurudisha kwa wheelbarrow.
Tukubali.
Sasa napeleka jioni sando ilikuwa ngangori. Kwake iko hivi unaona kwake ndio pale ndio inafaa ufike. Nilingangana nikafika. So hizo vitu zilikuwa nilikuwa naona hiyo time manze nikaa na teswa.
Mm.
Nateseka. Yaani nikaingia depression.
Mm.
Nikafika point yenye sitaki kucheza na watu hii, unapata mara saa zingine hauna appetite nini, mwili ka reduce nini. Aya, sasa, si tusha iyo kwa mka asubuhi, nilikuwa nimefika wapi ndio nikakurudisha nyuma?
Tulikuwa wapi? Endelea tu.
Sasa, nilikuwa nimekurudisha kwa Njoroge.
Yes.
So, si huko ndio tulikaa. So, tumesha uza keja Kisumu.
Mm.
So, kuuza keja, Njoroge kumbe pia aliuza hii plot yake. Akakuja, akaamua yeye anatoka LD kabisa.
Mm.
So akakuja nilimuulizanga ni aje alifika huku, akakuja huku.
Mm.
Alikuwa anasikia kuna place huku inaitwa sijui wapi.
Mm.
Alikuwa anatafuta keja either Ruiru, anatafuta ploti. So akiwa anaenda kutafuta gari za Ruiru, akapata na msemo mwingine pia anaenda kutafuta ploti. Akamwambia, kuna mahali nimeitiwa huko Thika, hebu tuende Thika.
Mm.
So si ujamaa akaingia gari pale Taska, kitambo ilikuwa inaitwa Taska, wakapanda hizo chania, wakaishia wakafika Thika.
Mm.
So baadaye nilimuulizanga akaniambia venye alifika tu Thika, huko Makongeni, akasikia tu amesettle.
Mm.
Ushaifika mahali ukasikia uko comfortable, yes, uko at home.
Yes.
Akatafuta land the first day. Akakosa the second day akapata. So ilikuwa aende sasa ilikuwa the first si ame travel usiku amefika mchana. Mm. Ameenda Thika amekosa land. So akirudi akitaka kurudi LD akapigiwa akarudi kucheki land ingine akaicheki akaipenda na bei huko saa hiyo time haiko imedevelop ilikuwa bei fit akabai. So akarudi LD. Si sasa ni kupanga familia wa kujethika. So akarudi akajenga then akaenda akachukua familia akahamia Thika. So venye alihamia Thika walikuwa close sana na shosho yangu. So shosho yangu akapigia shosho yangu akamwambia eh, mimi nilitoka LD niko Thika. Shosho yangu pia akamwambia eh, huku sioni nikikaa huko Thika kuko aje. Akamwambia kuko sawa, mimi niko nimependa na niko asapere nini hakuna story mingi. So shosho akakam pia kucheki kufanya survey. Aka sasa ashaambia Njoroge nitafutie base. Si saa ashauza plot. So si akakam tukupata at first ama zenye alikuwa anapata apendezwi nazo. So sasa hiyo tuko Kisumu. So venye tuko Kisumu before hata to rent shosho yangu alikuwa anakaa, unakumbuka ule mama nilikuwa kuambia wa Kaloleni penye alikuwa anaenda kuchana. Alikuwa anakaanga huko. So venye anakaa huko mimi inabidi nitafutie place nyingine, nikatafutiwa kwa aunti yangu huyo aunti Njeri. So juu shosho yangu hawezi lala kwa boma yake, yeye akatafuta kwa mama toto. So venye niko huko kwa aunti Njeri sasa si shule. Mimi nimepiga wani ya sijaenda shule. So nikajaribu kurudishwa ile shule nilikuwa imemsha. Nikalipiwa hadi gari but wakafeel si safe. Na cheki. So sasa now it's clear even watu hiyo wanajua kuna wasapere na kuna wajaka. So hadi shule si safe. Na now that tena nimekaa sana ile class nilikuwa shaenda ahead. Unaona? So nika repeat, sasa ku repeat. Sasa si tuseme nilikuwa ilikuwa 2-7.
Yes.
Kwa class 7. Sindio, nilikuwa naenda class 8. So nikarudishwa. So sinafaa niende class 8. Class 8 huwezi enda kama huku class 7 haujamaliza. Na class 7 huwezi anza kama sumpatawa si wako katikati midterm.
Oh shit.
Haukuanza syllabus.
So lazima uende 6 sasa.
Nikaenda 6.
Mm.
So kuenda 6. Hiyo complication hiyo juu hata walimu walishindwa wafanye na mimi nini. So nilikuwa naenda mara leo niko class 7, niko class 6, unazungushwa hivyo. So aunti yangu akabonga na besti yake fulani akamwambia amepeleka mtoi wake boarding. So hiyo idea akaletea shosh. Na si huyu tumpeleke wapi? Juu hata hapa kwangu tika sahazi wake pia unajua saa hiyo venye ulikuwa unasema tu but sim blame.
Even you're older you see, understand.
I understand but your time ilikuwa inanikaa nafukuzwa nikaa tu wanitaki. But now that I'm older and I'm also sometimes being put in the same position, unapata maybe msia amekaa mkwako umemhost. Alafu unaona mfuko saa zingine nakataa ku sustain
msia. Hata sivyo ni hiyo tu freedom. Aya,
freedom. Wenye mlikuwa mnabonga na kutembea na wife yako itakuwa the same. Unaona? So unaelewa?
So ndio spank kwa ifu wako rasa alafu
manze alafu
tabia gani hizi mbele ya wageni
eh bana kama mlikuwa mnaoganga pamoja mwezi oga pamoja. So unacheki
mgeni ni ameleta za ovyo
za ovyo amewaribia starehe.
So sahi ndio naelewa. So ikakuwa nikatafutiwa boarding Mudasa Academy. Mudasa iko place fulani inaitwa Majengo, big shout out. Ni shule fulani ilinishape sana nikiwa imemsha nilikonga fala. Okay, si fala sana but si kuwa book smart.
Yeah.
Nikaenda Mudasa jo. Eh nilikuwa anga excited. Unajua sana niko sijaenda boarding. So nimeishia.
Atenitoa?
Mudasa.
Mudasa. Oh, iko wapi?
Iko Majengo. Majengo on your way to. Majengo iko on your way to Kakamega.
Oh, okay.
Unachiki kausha hii na Kakamega from Kisumu. Kuna kamlima fulani fiti unapandanga. Pale penye kuna kongana a big house wanasemanga it's haunted or something.
Oh, okay.
Hiyo kanjia unaenda nayo unafika Majengo ndio uende Kakamega.
So Mudasa ulipelekwa class what?
So Mudasa kufika so wale wakacheki niko na potential. Wakacheki wakasema waka agree na aunti yangu. Kumbuke sasa hii ni midterm. Huko yamemsha si nimerudishwa class 6. So wakasema nitapelekwa hiyo class 7 kama nitakacha. naona?
Oh, okay.
Kama nitasoma na ni catch up, nitapelekwa. Eh, buda. Kumbe nimefika huko, ile ni academy, ni private school. So it's very well known kwa performance. Eh, huko mtu wangu. Sasa so, nilikuwa excited na boarding. Siku ya kuenda kwanza niliamsha shoo yangu mapema. Mimi saa 12 nilikuwa nishadunga uniform. Box yangu yenye tulina nikabaiwa nimepanga vizuri. Tukaenda shopping. Na kumat kuna yenye ilistoiwa. Nikabai mazema snacks, biscuit yangu big, juice 5 liters, mkate yangu ile buffalo, no, not buffalo. Boarding tulikuwa tunaita kuma hiyo. Wanaijua.
Yeah, naitwa kuma. This is me to miss you, you know what?
Kuma mayo. Yeah. Kuma mayo ni ile 1 kg. So unajua kuna kuanga na inakuanga 1 kg ama 1.5, the biggest
one. Naijua.
Nisha buy hiyo. Nimebuy bika, nimebuy nini, alafu to jam, to glue band. Hizo spreadings nilikuwa nazo zote. Si tumeingia gari, tumeenda majengo. Kufika kwa gate, naona tena kuna inspection. Ati hapa kwa tunaanzia hapa kwa gate before aingie kwa admin. So huyo ni matron ametoa list. Tunaanza unatoa kitik, sawa kijana. Shosho yangu amekaa pale, natoa na tik kila kitu niko nayo. Inawea 5, socks 5, uniform pair 5, hivyo. Games kit, nguo ya kulala, pajamas. Na hizi vitu ujue kila Sunday kuna inspection. So kila Sunday hizi vitu zenye ziko hapa lazima ukue nayo. Hiyo shule ilikuwa strict that kama umekuja na box ya black, red, green wanaziandika zote. By the end of the term lazima ukue na hizo zote.
Yeah.
Kala isikuwe imechange na isikuwe imepotea hata moja.
Damn.
Nikipotea.
Ikipotea. Sasa kuna inspection Sunday. Sunday mlikuwa mnaamka mapema. Mnaosha. Sasa kaa cube yako iko hapa, mnaosha hii cube. Bed una spread kaa military. Ikaa hivi imelainika. Boarding master atakam kufanya inspection after church. Oh no, before church. So mnakunywa breakfast, then inspection, then unakimbia church. Wale wenye wajaniniwa wanaandikwa chini. So alikuwa na kam, ana checklist. List ya Kevin niko wapi? Ehe, uko na kila kitu, sawa. Kitanda umelainisha, sawa. Bas, ishia church. Wenye waja nini? Monday, unaandikwa chini. Monday sasa, hiyo list yote ya rule breakers. Wenye wamepoteza mangodha, wenye waliongea Kiswahili siku ya English. Kiswahili liko naongea Friday peke yake. Yani hizo makosa ndogo ndogo.
Hao ndio walipata ngodha.
Aya, wenye walikuwa in relationship. Huko apparently ukibonga hata na dem uko in a relationship.
Damn.
Wenye walikuwa in relationship, mnaitwa sasa mnaambiwa mpange line. Walimu wamepanga line hapa. Mnaanzia huko, ule mwalimu anakuchapa zake zenye anataka. Mpaka umalize.
Ni nonsense kabisa. Iko ina happen pia limo. Olympic state yo jiga ni child abuse basically repackaged as something else.
All those
people to beat up one kid.
Ati discipline.
Sina kumbuka tulitolewa tukua class 2. Class 2, you don't even know.
Yeah.
Nile tu, tule tu nini toa dema nasema. I think it was a group of girls walikuwa menda me identify. Wale maboyo neza. Fikiri yao ni maboyo friends. Wow.
Yeah.
Chinga. Tulichapo si wote.
Mnabibu wakineno wa shanga day moja kuna boy watano.
Iliruma, ilitoka tu kwa playground. Ika spill kwa class. Sasa maboy likuwa like, ulichagulua na nani, ulichagulua na nani. Then, tukaitoa mbele kila mtu na mtu wake.
Mnachapo nyinyi
wote. Tulichapo. Liko like, kwa nini minachapo.
Mi sasa hizo zikuwa zinanishika. Zile zilikuwa zinanipata ni academics mtu wangu. Ile shule ilikuwa strict that mko watu kaa chuani kwa daru. Ukikuwa number 25 and below.
Unatandiko.
Na ukisha maliza ile ya parade ya pale, kila mwalimu anakuja na pepa yake. Question by question. Ile nyume anguka, kiboko. Yani kula viboko yo shule. Yani kuna time, the first time nilichapwa, nilienda, tulikuwa tunachapwa na ilikuwa Friday. Swimming lessons, hiyo chuo ilikuwa na swimo. So tulikuwa sindo, tulikuwa pioneers wa hiyo swimming, ndo ilijengwa hiyo time niliingia. Kenda changing room, nashika hivi, nikitaka kuchange, nashika hivi haga, nashanga, hizi ni nini jo. Nikienda kujiangalia kwa kio, yani haga imemea, huko pa imechapwa, imefura.
na iko na tu ina bleed kiasi
child abuse. Child abuse too, it repackaged as education. Yes,
so after that turudi pale kwa gate. Pale kwa gate clearance, kila kitu iko sawa. Nasikia wanasema hizi vitu patia mama yako apel, arudi nazo. Naambia vitu gani hizi vitu zote? Hii chuo kumbe apparently hata tu kusoma hizo vitu. Kumbe apparently chuo hakuna foodstuffs kuingia nayo na hakuna do. Unaona? So hii unaenda na kiwi, bar soap, hizo vitu basic na tissue. Hizi zingine wewe utakula ukirudi nyumbani. Walikuwa nasema wana provide.
Hizo zingine ni zako na nyanyako.
Hey, mtu wangu, literally. Nikaambiwa nirudishie nyanyangu ende nazo. Do you know what I did? The greedy me. Nilikaa chini. Ile 5 liter Highlands. Hiyo time Highlands ilikuwa inawika. Coco Pine. Sijaisahau. Coco Pine yangu nikafungua bila hata maji.
Yeah.
Nikaanza kugonga jo. Nagonga Coco Pine na nakula biskiti ya nice hapa. Nice, unakumbuka nice? Coco Pine ni ile, hiyo juice ya coconut na pineapple.
Concentrated. Si ile ukiona 5 liter unazafaa kutengeza 20 liter. Right.
Yeno nilikuwa nakunywa.
Ukieka hapo, unajaza maji.
So yeno nilikuwa napiga conk. Yeno nilifanyika kuwa famous shule. Wasawa likuwa na kamo, nita kuona uni nani. Venye matro nakaona nimekuwa serious, mbaka prinsi ya kaingililia. Prinsi ya kasemezo vitu zake juu ni kama hizi acha. Wacha hizi blue band na nini ziende. Hizi ma snacks, weka kwa ofisi ya matron.
Atakuwa kikuja.
Utakuwa unakujia ukitaka kuenda kulala mpaka ziishe. Ukimaliza tu hivi preps ya usiku, kuja unakula. Mtu wangu. Huko ndio sasa diet ilikuwa pale. Au shibi. Sasa unajoe, sijazoea hiki kinshot. Unacheki. Alafu niko mdogo napelekwa boarding. Mi nimesikia boarding for the first time your time wame mention. Unaona? Unajua psychologically tuko prepare that high school ndo unaenda boarding.
Yes.
So unaanza kujiprepare after class 8. Form 1 tena boarding. Inaanza kusink in. Ile ni abrupt. Waliongelelea last week. This week uko kwa gate unafanya clearance. Na fili kwa expect. Fili kwa kama, I think ilikuwa around 60. Time, your time.
Then, and kitambo. So it's a lot of money.
So sahi ni around imefika kasona huko. Nikaipelekwa sasa hii boarding ni juu. Hii ni kama lojo yangu. Juu tuna keja. So shushua kama wacha ni sacrifice. Ukijana kuwe na keja yake hakisoma at the same time in short.
Yes.
Si tuta survive, tuta bangaiza mpaka tu establish. Na true to her words, aliniambia wewe vumilia tu. Siku moja, hii mwaka itaisha. Utakuja nyumbani. Those were her exact words. Nikamwambia sawa shosho. Lakini we make sure tu visiting usikose kuja na kuku na pilau ile yenye unanipikianga.
Yeah.
So alikuwa anakuja. Sio alikuwa anangangana na kama anani visit. Alikuwa ananipenda sana. So nikamaliza hiyo class. Shosho akakuwa kumbe alipata land huko Thika. Akajenga. No, akujenga li buy land. Lakini sasa kumbe alitoka Kisumu, mimi nikiwa shule. Akaenda Thika ndio abailand na operations na nini. So hiyo hivyo ndio alimove out of Kisumu. Yeah. So kwenda Thika aka rent. Same sasa alikuwa shazo ile rental ya ile maisha sasa chini. Tukaanzia na single room but amebailand hapo nyuma. So I think ule muhindi akamlipa do yote. Jule muhindi ni kali fanya partial payments.
Yes.
Haka buy land kwanza na hii kidogo haka survive na ayo. Haka nilipia shule nini nini. Pia watu iwake haka wapanga. So hile kidogo enye muhindi alibaki ya kumalizia. Shushu haka jenga keja. So haka jenga keja. Hili anza tu funny. Kamta nita kuonyesha. Halijenga tu keja. Hile tu juu ya raka. Haka jenga tu keja fiti. Yes. Lakini sasa hakuna perimeter wall. So nika unaishi hapa lakini wasewanduthi wakipita pale ukitoa kubrush meno wanakucheki tukieni kama nguo hivyo. But eventually alikuja akaeka perimeter wall. So nilikuwa nikifunga naishia Thika aiko kwa easy coach ndio ilianzanga sasa hiyo services za kuleta basi chuo.
Yes.
So nalipiwa easy coach tami kianza kuna school fees na kuna ile pesa ya basi. So nalipiwa easy coach naishia Tao naingia Thika. So hivyo ndio sasa tulijipata Thika. Na hivyo ndio shosho akatoka
akatoka Kisumu, aliitwa na ule bro wake.
Yes.
So ndio maana nimekurudisha nyuma kwa historia Njoroge. So yeye ndiye alifanya shosho akakuja Thika. Na hivyo ndio tukakaa Thika. Ndio sasa mimi nikaanza maisha Nairobi na Thika. Mm.
Damn man.
Yeah.
And it's been a journey. So nini kosa sisi nini boarding ulimaliza tu? Bado?
Boarding sikumaliza. So si after nyumba iliisha Thika, si sasa kuna Keja.
Yeah.
So venye nilimaliza hiyo class the end of the year.
Yes.
So next year si kurudi hiyo class, next class 8 sasa.
Yeah.
So nika but sasa nilikuwa juu ya zile viboko nikakuja nikakuwa Wembe. Okay, as much as ilikuwa mbaya, but ile shule ilitufunza kuamka mapema, kusoma, lakini tulikuwa tunasoma kupita exams, kusoma kujua, kusoma kupita exam. Alafu ikanifunza swimming, nikakuwa good. I was actually good at swimming because hapo ndo nika discover niko na hiyo talent. So nikajua tena kuna vitu zinaitwa sports. Unajua public is a Raima.
Yeah, mtu ajua hizi vitu.
New saya games mnaendanga shule mzima kwa kiwanja. So kujua talent yako ni gani ni ngumu. So pale nikajua hapa kwanza shule mzima mnakimbia laps siku ya games. Nakimbia laps 5 around the field. After that, kila mtu anaenda anapelekwa bezi yake, watu wa handball, volleyball, baki. Ndio sasa nikajua kuna easy games, unaona? So unakubaliwa kuhop kwa each and everyone mpaka upate ile yenye itakusuit.
Yes.
Alafu ile yenye itakusuit, kuna zile sasa zilikuwa zinaitangwa aje, ni clubs ama ni nini? Nimesahau, but mlikuwa kuna watu wanavaa red t-shirt, red
houses.
Games,
oh,
houses, yeah. Kuna wanavaa t-shirt red, green. So kwa zile nini wakipata wenye wako na talanta, wanaunda. Sasa mkiwa the green team, mnaunda squad yenu the red hivo. So kuna kutakuwa na ile inter-house games. Pale mkishamaliza exam hizo siku za kubanga hizo. So I think hapo pia YouTube ilinijengea hapo.
Okay.
So nika discover niko na talanta ya swimo. Cause nikuwa na compete di inter counties.
Ndio kugoyoa bal.
Kugoyoa bal. Sasa sisi tulikuwa bal ni ile duduf. Tulikuwa tunajua bal ni duduf. Tukakuja kuambiwa huku sasa kuna siji breaststroke, kuna backstroke, kuna freestyle, alafu kuna butterfly. So pia kwa hizi nne nikakuja kujua sasa mimi niko fit in breaststroke. Breaststroke ni ile hivyo unatoa kichwa. Alafu freestyle ni ile ya mikono. Backstroke ni ya nyuma. Alafu butterfly ni sasa ile ya kufly kama dolphin.
Okay.
So nikajua niko fiti kwa hiyo breaststroke na nikapata medals kadhaa. Compete huko Kisumu nini.
So class 8 ulini ni wapi?
So si nika come home, nikapata home kuko sawa.
Yes.
So nikaenda chuo fulani public iko hapa. Tena ujue tena natolewa shule fiti. Nishaanza kubond. Hii maragwe na nini na ugali nishaanza kupenda. Nishaanza kupenda swimo. Tena nakuja huko nasikia, hiyo pesa ni mingi. Wacha tufanye hivi. Wacha kuna kashule kako hapa, wacha tukupeleke. Nikapelekwa public school iko hapo mtaa inaitwa Kameno Primary. Nikamalizia huko. Sasa huko nilienda.
Na Kameno si ni shida kwa sasa hiyo time ueleki Sapere.
Sasa hata sijui sasa huko ni kwa Sapere.
Sijui. Na nikoshua chua na wasa wanaponga Kisapere, si ndio?
Sasa sijui huko ni kwa Sapere.
Ndiliko inaitwa
Kameno.
Kameno.
Kameno Primary. So sijui.
Alikuwa unexpected ati Kameno Goro.
Kameno Goro. So,
yeah.
Sijui hata huko ni kwa Sapere. Okay, unajua saa, ndako welewe, sijui hata huko tuko Kiambu, ama tuko Central. Mi ni mtoi. So sijui huko ni kwa Sapere. Mi najua, shoshua amepata home, tunaishi. Tunaishia, unacheki?
Yes.
So tumefika Kameno, nimefanyiwa shopping, nini? Tumeenda mpaka Bata. Shosho bada na nispoil, amenibaia viatu za Bata, Tafis. Kufika pale, hii ni shule ya maraia. Viatu hata si lazima uende na Bata. Najua mimi nilizoesho ile life ya Mudasa.
Strict.
Strict. Kufika hapa, watu wako freestyle, watu hata wavai socks. Huku nilikuwa na chapo juu ya socks. Tai si lazima uvae mpaka jioni ama sweta. Mudasa hukufaa kutoa sweta before lunch. Huku ni free. Mudasa huku nilikuwa nakuwa bottom list. Nimekuja hapa tumepiga, na nimekuja hapa leo, exam inaanza next week. Mimi nikafanya exam hata sijasoma. Nikatop.
Eh.
Kutop. Nikashinda dem flani. Udem. Udem alikuwa
the shit in that village.
From class 4 I'm a lead all the way. Ever. Nikakuja nikampiga, naitwa Karo, si bado ni mabeshte ya Disai, big shout out. Nikamshinda.
Makaro anakufuata.
Manze, maka. So, shule mzima inataka kuona huyu ni nani. Huyu ni na? Huyu ni nani amekam? Hata atoangi sweta, viatu anapaka rangi.
Kwani nini? Atoangi sweta.
Ajui huku tunakaaje. Uchukue chiwawa, uirushe kwa kina Mabosco. Inashangaa rada. But nika adapt. Ikabidi ni adapt, nikaanza saa pia mimi kukua kama hao. Utaki pia kunini sana. So tulikuwa tunaletea ngo land shule, naambia shosho, manze hizo mapila unanipikia. Mimi usinipikie hizo. Nikaanza kumwambia wewe ni pedo. Kuna bezi ya madondo pale. Tunakula chapo na madondo ilikuwa 10 bob. Nitakuwa nakula hizo. Juu sasa shosho alikuwa ananipakia vitu. Unafungua hivi inapiga hiyo harufu, wetu muongelea harufu ina jaru daro mzima.
The aroma
inashinda mpaka ya walimu.
Wanakatisha
na shule nani? Huyu ni nani amekuja na maringo hapa? Sasa unajua anaisema maringo venye wao walikuwa wanasema. Wanasema ni maringo just because si yuko kao, but yes. Si na kupenda
huko Kameno mnaongea Kiswahili
Fridays pekee. Sasa Kameno peke. Kameno acha Kiswahili. Kameno hata head teacher ndiye anafunza maths.
Na Kisape.
Na anafunza na Kisapere. Ndio elewe. Yaani math imekuwa ngumu mpaka akisema na English hautaelewa. Lakini akisema na Kikuyu mnapita nyinyi wote.
Which is supposed to be that way.
Yes, supposed to be that way.
Because Japanese are taught in Japanese, Chinese in Chinese.
But ilikuwa inasaidia because tulikuwa tunapita maths. Unacheki?
Yeah.
But sasa uzuri Thika nikaa Nairobi. Thika kuna tribes zote.
Yeah.
Kumbuka huku nimetoka kwa Wajaka, si ndio? MMsha tulikuwa Wajaka. Hata sikuwa najua mimi ni Msapere. Mudasa kiasi nimeanza kupata identity. So nimejua mimi ni Msapere, ndio nikaanza kujua kumbe kuna Wasapere. Hii shule Mudasa tulikuwa Wasapere kama wawili.
Mostly ni Waluya.
Mostly ni Waluya jiko central, iko western.
Yes.
Alafu hao wengine ni tribes zingine, hata sikuwa najua kumbe kuna hizi tribes zingine. Lakini wametoka wapi? Nairobi. So ile basi ya easy coach ilikuwa ngine ja. Wasi wa Nairobi. Though wengine pia ni Wajaka, but wazazi wako wapi? Wako huku Nairobi.
Nairobi.
So wanakuja Nairobi, wakisha nini, wanarudi, chuo akifungua. So nikaanza kujua saa kuna sasa tribe. Hapo ndio tribalism ikaanza kusink in. Unacheki? So nikaanza kujua kuna sisi Wajaka, ninafaa tukae pam. Naona hata najua mimi ni Mjaka.
Yeah.
Sisi ni Wajaka. But okay, mimi ni Mjaka cause mother yangu si alikuwa Mjaka.
Yeah. So unajua Wasapere nini?
Wasapere nini? Sasa mimi niko hapo katikati. Yes, jina langu ni ya Kisapere. But ukiniongelesha sijui. Nacheki? Sina jina ya Kijaka, but Wajaka wanashangaa. Huyu jamani Kamau na anaongea hata kutushinda.
Yes,
anashindanga na sisi. So nilikuanga ever hapo in between.
Yes.
So tumekuja Kameno. Nimeperform fiti headmaster, tumekuwa mabeshte, nikakuwa at some point nikakuwa prefect, nikakuwa head boy, nikaperform fiti KCPE. So sahi shosho ameanza kutulia akili nini, though afanyi job, but ile do alikuwa na balance. Unaona? Alikuwa na balance. High school si sasa ikafika, nikaenda nikarudishwa tena high school na buda yangu western. Sasa hiyo tribalism ishaisha nini nini. So nikaenda shule fulani inaitwa Esalo. Iko Luanda. Oh. So Luanda kuna inji ya kwenda Siaya. Ushaenda Siaya? Inji ya kwenda Siaya kuna mali sasa uliyani inaishia na Ujaka inaanzia. Kuna itangwa Rabur. Na hii ya Waluya nimesahau ilikuwa inaitwaje. So hapo ndio boda. So hii shule iko kwa boda. Tena nimerudishwa tu kwa Wajaka. So hii shule imejaa Wajaka na Waluya. Niliingia shule mimi ndio the only Kikuyu.
Jarabuan.
Mm. Shule mzima, si class sahi. Sahi ni shule mzima, mi ndio Msapere, mi ndio Kamau. Hadi ilifika point, nika change jina. Juu ya. Unaona sasa nimekuambia niko na two last names. That's when nili change jina. Juu sasa, unaona ikagumo, nikiwa huko Kisumu, watu walikuwa nani? Wananisengenya sana, wanani mock. Unaona? Gumo ni nini na Kijaluo?
Gumo si nene. Hisa ni
gumo ni kuinama.
Ni kuinama, Sasa inashindwa.
Sasa, kaa gumo. Walikuwa wanasemanga, yani wanani mock, wanasema hiyo jina yangu ni ya kuinama. Yani wanani, yani kuna venye walikuwa nani mock tu na hiyo jina. So nika change ile jina nikiwa Raima, nikaanza kuandika kwa vitabu. So jubudangu alikuwa inaitwa Kamau. So nikaachana na hii jina ya Guka, nikaanza kuitwa, nikaanza kuandika kwa mavitabu na exam Kevin Brandon Kamau. So Raima, juu niko kwa Jaka, nika change jina ikuwe Kamau. Alafu kuna ile, so nakumbuka ile story yetu, ile story book. Mr. Kamau, Mr. Kamau the driver.
Really with us.
So nilipenda nga hiyo Kamau, but sasa unajua hii Kamau yuko wapi? Kwa nini yangu. So mi kimangoto tu nikasema mimi naitwa Kamau kwa niko nini? Si ni jina budangu. Sinaweza ichukua. So nikakuwa Kamau. Going on, ikaenda hivyo. Mudas Academy pia nilikuwa na go by Kamau. So si Kamau ishashika. Ikaenda hivyo. Kufika Kameno, the same Kamau. So kufika Kameno, ndio nao sasa, unajua hiyo ni sasa, nisha kuwa mbigi, najua saa kuna hiyo tribalism, najua saa huku penye tuko ni Kiambu. Okay, hii Kamau si mbaya.
Yes.
Iko fiti, but sasa, nikisema tu my name is Kamau, kila mtu anajua mimi ni Msapere. Alafu jo watu wasikie tu ni Kamau, hataki kujua kama unajua Kisapere or not.
Wanaanza tu kubonga Kisapere.
Nini. So unakumbuka ukiniuliza kama najua Kisapere, nikakwambia mimi nasikia. Not by choice. By default nilijipata tu nimejua Kisapere. Lakini saa kuongea jomini mbigi ayezi toka. Zingine saa tena Kisapere ongeza Kijaka, ulimi kuna pati inakuwa kubwa, inakuwa nzito. So nimeenda high school. Nimerudishwa Western. So naangalia rada ya Western, tena niko kwa border. Ndio maana nimeleta hiyo issue ya border.
Luanda.
Niko Luanda.
Kitu mimi bamba ni vile wamesema hiyo Rabuer. Nikasema huyo sio. Hizo. The mountain lost one.
Sasa
wanasema
Kikuyu.
Sasa mimi ukitongea Kikuyu na nitakujibu na Kiswahili. Cause hivyo ndio kuko. But uzuri nimepatana na wase. Okay. Fast forward nimepatana na wase understanding, wase wafiti. Wenye hiyo mambo ya tribalism I wa bother. Unaona? Kawe hii sasa vinyo nasema wezi bonga na mimi. But uko sawa. Uko fiti nao, sindio?
Because it's a soft
bora tunaelewana.
Yes.
At the end of the day, unajua language ni nini? Kuelewana.
Yes.
Bora tumeelewana. So, turudi back tena. Pale sasa nimecheki rada. Raburi ko huku. Alafu huku kuna Luanda. Si kukiwa tuna matanga. Kukiwa na matanga huku saidi za Luanda. So unajua huko bado kuna ile culture ya disco matanga.
Yes.
Wajaka wanakuja huku kuna kuwa na vita, mapanga. Sasa wanyore, huko saa Luanda ni kwa wanyore. Wanyore wanaunda ile panga ya 18, ile long. Ni panga alafu imechomelewa. Handle likakuwa mrefu. Ikiwekwa hapa inafichwa inafika kama huko. Alafu wanavaa zile makabuti bigi. So akikutolea hivi anakuambia bana unajua nitakukata. Na uko pale ashakufikia. Ashakukata. Si eti nitakukata na ni nitakukata kama ishaland. Ati anacheza reggae umkanyage ishakatwa. So ilikuwa ngeneta vita sana between Waluya na Wajaka. So hiyo kitu hata ilikuwa mpaka shule. Unajua sawa wenye wanakuja hii shule ya Salwa ni wa community. Jue Salwa bado ndio ile time, kumbuka ni ile time yenye shule sasa zimeanza kuwekwa county, inter-county. Okay, county kulikuwa na shule ya chini kabisa ilikuwa gani? Venye walitoa provincial.
Nini?
Kukuwa na county, sub-county.
Ilikuwa na... gatu locals. Ilikuwa gatu
no, sub... There was county, sub-county. There was
si, ile achini. Mi, unajua siya tu kupata hizo ni.
Okay, mi pia sizikumbuki. Unajua mimi, mi pia nilisoma yo time ya national, provincial. Sasa si ndo tulikuwa pioneer. So hizi, yes. County, inter-county. So ili tuchanganya. Mm. Alafu tena unapata shule fulani ili perform fiti last time. Mm. Alafu ikapelekwa county school. Ingine, yani zilirishafoliwa.
Yes. Mm.
So hii shule ndio sasa imekuja imekuwa county school.
Oh yeah.
So hiyo Sarlwa. Mm. So unapata ndio wameanza sasa kupokea wasee from other counties. So unajua county school mse wa county fulani anaweza kuja kusoma hii shule. Akiperform fiti anaitwa. So unajua governor kuita. So nilitoa hivyo. So mimi niliperform nikiitwa shule za Thika na za huko. So nilipelekwa huko cause huku sasa nimeanza kuwa kichwa ngumu.
Yeah.
Eh, mzee akaona huyu jamaa ana show show. Huyu jamaa ameanza kuhepa anaenda show za MC Full Stop.
Oh.
Thika.
Sasa ndio tulilaunchingia Thika Thika na Nazi pale. Full Stop alikongana na Kam na Nazi tunachachisha mbaya.
Yeah.
So nimeanza ku nimeingia hizo vitu wakanipeleka shule nyingine. So kwenda huko na shanga, si rada. Si anaongea tu kisab kiluya na kijaluo.
Mm.
Na cheki. So hata wajui mambo ya Thika Thika, mambo ya MC Full Stop hizo haradi. Kwa mambo ya disco matanga na nini.
Mm.
But sasa uzuri venye ilifanywa hivyo tukapata tuko sasa kuna hao na kuna sisi wenye tumetoka nai.
Mm.
Unaona?
Mm.
So at least nikapata na belong somewhere. Si yuko hapa sasa kwa hii shule. Yes, kuna wajaka, kuna waluya.
Yes.
Na kuna sasa sisi wenye tumechanganyika, tumetoka Nairobi.
Mm.
Unacheki? Na Nairobi si msapere peke yake.
Mm.
Ni msapere, mluya, mjaluo, mkisii, mkamba. Doa kukua na mkamba, but hizo.
Yes.
So, at least nime belong. But sasa, as much as na belong, bado, mi ndio the only Kikuyu kwa hii shule.
Mm.
Unaona? Yes, kulikuwa na wengine, but siezi jua. But hiyo time yangu, I was only Kikuyu.
Mm.
Mimi, alafu later on, kuna boy fulani anaitwa Maina.
Mm.
Maina, big shout out. Bado ni beshte yangu hadi saa hii.
Yes.
So Maina alikuja, alitransferiwa shule ingine, akakuja tukiwa form 2.
Mm.
So tukakuwa tuko form 2, tuko Darosem, na tuko Wasapere. At least, nika relax.
Mm.
So neza, at least kikiumana si daddy peke yangu. Tukua village.
Mm.
Sasa nikasema hii kamaujo. Acha nianze kutumia ile kagumo. Juu kagumo unajua kitambo mtu aradanishe ni jina gani.
Yeah.
Ni ngumu sana. Leso ni msapere utajua kagumo ni kisapere.
Yeah.
Lakini sasa kamau nayo ina shout sana.
Yeah.
So nikaanza kugo by Kevin Brandon Kagumo.
Mm.
Unaona? But sasa sat zangu za Raima zinasoma mpaka ya class 8 inasoma Kevin Brandon Kamau.
Mm.
But nilina nikafanya ngavi affidavit ku swear that it's one and the same person.
Yes.
Cuz Kamau yuko official, Kagumo yuko official.
Mm.
So nika change tena nikarudi gani ile Kagumo. So Kagumo ikaanza kuwa ukienda kuambia wasemi itwa Kevin Brandon. Kevin Brandon, okay. Sasa nikaanza kuona kumbe hata huku watu wataki kujua unaitwa Kagumo ama Kamau.
Mm.
Sasa high school najua iko more mature.
Mm.
High school sasa si tribalism sasa sahi.
Mm.
Yes, as much as kuna waluya, wajaluo nini na nini.
Mm.
But pia kuna sasa wase wa ruji, kuna wase wa drama.
Yeah.
Kuna wase wa bake, kuna ma prefect even. Mm. So mko subdivided. So na ndani hizo two groups mko all races ama all tribes.
Mm.
So at least high school nika relax, ndio nikaanza sasa kujitambua.
Mm.
Nikaanza ku feel relaxed. Bado niko na ile trauma. Hata ukiniuliza jina langu niko ngasa mimi naitwa Kevin Brandon.
Mm.
Ikifika pale kwa nini kwa kuandika exam ndio naeka
yo Kagumo.
Junior official. Mm. But sasa watu walikuwa wanajua kama Kevin.
Mm.
So nika relax, nika chapa chapa. Tulisumbua na kiasi, of course, unajua high school sasa unaona umemea, mandevu na nini.
Mm.
But nikamaliza shule fiti, prinsia alikuwa mfiti, alikuwa naitwa Mr. Obura.
Mm.
So Mr. Obura, mimi nikonga najua.
Obura ni mjaka ama mluya?
Sasa, sasa Obura, hata mimi actually nichanganyanga at first.
Mm.
Nikuwa thani Obura ni mjaka. But sasa nikifika huko naona tena kuna ubura. Unajua sasa mimi ni mtoi, the more na grow, the more na experience, unaona kuna Waluya. Unaenda unasoma kwa Waluya, unajua culture ya Waluya. Unajua sasa tena kumbe ubura, kuna ubura wa Mjaka na ubura wa
Yes. Kwa sasa kwa hiyo border
wanaboro majina
ni kama anaitwa Shiti. Shiti si wagana, I think ni Udwar.
Na Juma si ndio
nani nani ni anaitwa nani ni Mluya. So kuzwa kwa hiyo border ya Wajaka
na Waluya.
Yes.
So ndo nikakuja kujua alafu kitu ilikuwa huko sana ilikuwa ndomo. Unaona kwa
Jaga
sasa huko
Nyasore.
Sasa Nyasore na Njaga. Nyasore na Njaga ni si tunaijua kama Kijalu. So sumen unaocheki nimetoka kwa Jaka. Nimeanza sasa kwenda culture nyingine. Ujue sasa hebu angalia huu mto hii. Amegrow akiwa Mjaka. Akaenda kakaa kwa Waganda akajua Kiganda kiasi. Mimi najua Kiganda. Kajua Kiganda kiasi, nikajua culture yao. Nikaenda tena nikagrow kwa Kale. Nikajua Kikale na culture yao. So Mkale akiongea hapa nitakwambia huyu ni Mkipsigis, huyu ni Mnandi hivyo. Unajua pia wako subdivided. Tena ujue nikapelekwa tena kwa Waluya, nikajua tena Waluya wako subdivided. Kuna Wanyore, kuna Wabukusu, kuna Wamaragoli. Unacheki?
Mara defender.
Na sisi wote tukapata na
wao. Tulikuwa mara strike.
Tulikuwa jingi mara, mara goli mara defender.
Kwanza mchezaji Afrika. Mara winga. Hawa sio waumi bana.
Mara goli.
Unacheki Waluya? Waluya bana. Hawa sio wako na wamestunya. Unacheki Waluya na Wajaka? Mimi niliingia Ruji. Kuna mtu aliniekanga kitu. Hawa sio wamestunya.
Spear.
Unasikia unashaipigwa ile unasikia uchungu kwa bones. Si sasa kwa muscles ama kwa nyama, ni kwa bones. Umse amekauka na anaamka anaendelea. So umenitoa tena huku ukanipeleka Dhika. Nikajua sasa saa hii ndo najaribu kupeleka pale penye sasa naanza kujitambua. Ndo naanza kujua kumbe kuna hizi tribes. Unajua mkisoma shule unaonanga nikaa si hata ilikuwa inaitwa GHC, ikakuja ikachange ikakuwa social studies.
Yes.
Hizo transition zote zimenipata nikiwa shule. So unapata hizi vitu tulikuwa tunalana about Kenya, kumbe si za kita za kitambo. It's happening even now.
Yes.
Abagusi, Abaluya, sijui nini. Sasa ndio unaona inaitwa Waluya hivyo. So ukienda venye nimeenda kwa Wanyore, nika realize ni Waluya but kumbe Luya si one language, as in one people, like this whole county is Luya. These Luyas are also subdivided into groups. So ndio nikajua kwa hiyo shule, nikajua kuna Wanyore, kuna Wamaragoli hivyo. So pale kwa Wanyore jo nakwambia hiyo Njaga. Njaga ndio fence ya mtu. Kwa boma yake ame fence na
Nyasore.
Nyasore.
Kuna
jina alikuwa anaitangaje. So hiyo Nyasore wasi walikuwa wanaivuta kafe higi kwa shule. So shule umeenda ni boarding. Sasa nimeingia boarding niko form 1, hata sijamea ndevu. Naingia huko nacheki ma form 2, form 3. Niliingia saa hiyo time wasi wakiwa wabigi. Kumbuka hapa ni ma 20, hapa sasa tumefika 20. Tumefika 2009. 2009, 2010, 2011 hiyo era. Waseni wa bigi. Kwanza headboy. Headboy anatoshana na hata si mwafa, anatoshana na robo. Headboy amejaza mandevu kama hii ya nivi.
Na kuzunga buda fulani.
Ni kabuda fulani. So mingia shule. Na tukingia ile shule. So kumuka nikikwambia transition. So walikuwa na wamepandishwa into county school. Na wana transition from mixed school, mixed day. Sindo tulikuwa car boarders wa kwanza. Mixed day to boarding and boys boarding. So ilikuanga mixed school. So batch ya mwisho si tukiwa form 1. Batch ya mwisho ilikuwa form I think form 4. Sasa ndo walikuwa na girls wa mwisho na day scholars, not day scholars, walikuwa na girls wa mwisho. Girls wakaishia. Aya, kuna class ilikuwa sasa sisi wetu ma form 1 kulikuwa na day. Ndo tulienda tukitokanga tukifika form 3 kukaacha kukuwa na day scholar. So form 4 ulikuwa unaingia ukiwa boarding.
Mm.
So ika transition hivyo mpaka ikakuwa boarding school.
Oh, okay.
Haya, mabudani wa bigi wako na mandevu, inashangaa ukurada. Kwani yani mtu anaongea nadhani ni mwalimu.
Mm.
Unakuja ku find out ni form 3 fulani. Nimeingia pale kwanza wamecheki vile nimekaa, mshosho wangu amenipanga. Yote mbada kwa live. Shio yangu amenipanga. Huko sasa hakuna restrictions kama huko kwengine. Nimepangwa, box yangu imejaa. Mi sijui kumbe huku ni kondoo inaeko kwa zizila. Ama ni ni fisi imeko kwa zizila kondoo. Mtu wangu, watu wananingangania, nashanga kwani watu wamenipenda. Kumbe si kunipenda. Si ati kila mtu anataka kuwa best yako. Ni Kenya uko nayo. Kenya wameona hii, umekuja nayo.
Biscuit.
Biscuit, juice, nini. Ganji niko nayo. Hizo zote ziliisha na wiki moja.
Ukuzi lazima ushare.
Ni aje form 1. Alafu na jesa ujui watu. So utaki kunyima pia wase. Ushaanza kusikia story ma form 1 wa kibonga. Wenye maybe sa unajua kuna wale wenye walikuwa naishi kwa hiyo community around. So wanasikia ma story. Maybe ma bro hao, ma kuzo hao likuja shule. Wanaambiwa story. Venye kunaendanga. Huku, box zinavunjwa. Wizi ni mingi. Fumantu likuwa nalanga na full school uniform. Juu. Na bado kuna wanyo walikuwa naibiwa wakilala na hiyo full school uniform.
Kusiko nalala, kusiko nalala.
Sasa, so form 1, ikachapa mpaka form 4, ikamaliza. Kumaliza, 2013, let's go back to 2013. 2013. Nikuwa form 3. Shosho yangu, yu time tumefunga shule jo. So kufunga shule, so budangu anaishi Luanda, shosho yangu wako huku, juu budangu anapiga hustle zake huko. Shosho yangu wako Thika. Shangu akaniambia, ukifunga, juu normally mi nikifunga, mi uka kwa mzae, alafu na bangaiza bangaiza, then nikipata fare, na kuja kusalimia shosh. So si mzae asha jiestablish, amekuwa na keja nini na nini, so niko na keja huku na huko. So na maybe saa zingine mmefunga for a few weeks, maybe 2 weeks ama 1 week, unakaa tu home, urudishi ule shosho tutonge tu kwa simu. Time manze shosho amenipigia. Ame insist, nimeambia shosho nimefunga. Nimempigia mimi sasa. Nimekumuambia nimefunga na simu ya mzae. Nimefunga. Na hii holiday juu ni mrefu. Ilikuwa lini? Was it December? No, ilikuwa first term. So tulikuwa tumebreak for like a month. Nikamwambia juu hii holiday ni mrefu. Acha nikae huku kwanza 1 week. Alafu hiyo weekend ni travel nikuje. Kaniambia pana, we ngangana tu, nda kutumia fare, upande gari kesho, ukuje. Nikashangaa shosho jai niambia hivi. Kumbe mzaya niambi shosho amekuanga msik. Okay, najua alikuanga msik kwa alianza, at some point alianza kumeza madawa. Na si dawa moja ama mbili. Ilifika point ikakuwa serious, hako mna bug. Bug imejaa madawa. So shosho akaanza kuwa, alafu unaona tu ile condition yake. So unaona tukiwa hapa 207, yes kumuamsha kutoka chini ilikuwa shida, but kwa bed, kwa kiti, alikuwa anaweza amka, atembee, afanye walks na nini, afanye mazoezi, usafi yake. So hapa fast forward niko high school, imefika point ukienda kumtembelea. Akiamka bedroom, apige shower, akunywe breko yake, akuja akae sitting, mpaka jioni. Unaanza ku notice shosho utokangi hapa. Akasema abaiwe TV, akabaiwa na wanawatoi wake. So tulikuwa tunawatch tu hapo Mainoro. Tuliibiwa sana na hao watu wa hizo magames. So kwa hizo time hizo magames zilishikanga sana.
Kwa sasa yanacheza
jukwaa. Yanacheza alikuwa anaona sasa anaweza shinda millions.
Maloto.
Hizo loto ndio zilikuwa zimeanza kukam zile za guess hii namba iko wapi hivyo. Alikuwa anaona anaweza shinda hizo millions ajenge maybe rentals. Dream yake ilikuwa kujenga rentals. Ashinde hizo millions, ajenge apartment ya rentals, alafu sasa akuwako secure. So nikaanza ku notice. Unajua unaona tu, but sasa ndio naanzanga kuona.
Yes.
Mimi nilikuwa naona ni normal, but sasa ndio naanza kuona kumbe ilikuwa mbaya. Hapo ilikuwa imeanza kuumana. Akitaka kwenda mahali haizi tembea. So yabidi tuite tuktuk. Hiyo time tuktuk zilikuwa zimeanza kukam because taxi wa expensive. Ni zile enzi hakuna Uber.
Mm.
Taxi kutoka hapa mpaka town na kulipisha dhao mbili.
Yes.
So ni tuktuk. Tuktuk zikaanza kukam zikakuwa at least. So akitaka kwenda tao ama wapi tunamuitia ama church, tunamuitia tuktuk tunampeleka. But kutembea kama hapa hapa hadi mwisho hii keja tulikuwa tunaweza chukua wana ndio tufike.
Mm.
Juu nilikuwa namtembeza jioni. But anajikaza. Bado hii time yote mimi nakaa na yeye bado anang'ang'ana ananipikia. Hiyo ndio saa time akaanza kunionyesha. So sasa ndio naona alianza kunifunza kupika hiyo time na kujifanyia vitu. Mm. Alafu kujifanyia vitu pia boarding ilinisaidia.
Yeah.
Kuosha nguo na nini. So aniambia kitunguu na katango hivi. So mimi nikaanza kujua mpaka akitaka kupika mimi na prepare kila kitu. Mm. Then anapika. So ikafika ya point nikajua kupika na prepare kila kitu na napika. Nacheki. So akaanza kuacha sukari, chumvi, chakula zake zinachemshwa. Nikaanza kuona, hii ni wasi. Na venye shosho alikuwa anapenda vitu tamu.
Mm.
Sasa yeye ameacha mpaka sukari. Na ni ile serious yenye.
Yes.
Ameacha kabisa. Juu I think aliambiwa na doc apunguze hizo.
Mm.
Ndio body yake irudi chini, ndio pezi heart conditions na nini zireduce.
Mm.
So nilikuwa napika chakula yake kando na yangu kando. Aya, time nimeenda shule, kuna mbocha alikuwa anakaa mingi daily.
Yeah.
So nikienda shule akatafutiwa mwenye sasa anakaa. So anabaki na huyo mbocha na msort mimi naenda shule.
Mm.
So turudi back to 2013.
Mm.
Amenipigia. Niambia nataka ukamu. So si mimi nimeambia mzae shosho anataka niende na ametuma fare.
Mm.
Mzae naonako ataki kunishow lakini ako ish. So siku nimedoze. Nikidoze naona mzae ako na wasiwasi, amepigiwa simu na sister yake na Ken. Ken unajua ako Sudan amempigia. No, hiyo time Ken alikuwa South Africa.
Mm.
Ken alienda South SA ile time ya World Cup.
Oh, okay.
So akakaa SA. Sasa hata hatujui ako wapi. Mara unasikia ako Zambia, sijui ako SA ako wapi. Alikuwa anatembea sana.
Mm.
Akitafuta, unajua bado lazima utafute balance.
Mm.
So kuna watu wenye wanaendanga mbali kukop. Kuna watu wenye yani kila mtu anakuanga na coping mechanism yake.
Yes.
So yeye yake ilikuwa ya kuenda tu. Unaona?
Mm.
So anapigia mzae, niko na mzae. Sasa sayo nimelala, ujoni around saa 5 hivi saa 6. Mzae amechange, amevaa kavaa jacket, amevaa viatu, akaniambia nakimbia zika kiasi, kesho asubuhi we usiende kwanza. Ngoje nitakupigia nikifika. Changa, kwa nini? Si tuende na wewe basi. Instead of mbona sasa we uende, alafu mini travel asubuhi.
Mm.
Ama mchana.
Mm.
Si tungeenda tu pamoja. Si sasa we ni mtoi, you take things simple.
Mm. Konene, soon meko nikibonga na waso wako US, najua, na waso wangu wako US jo, kama badu uja join LEMFI jo, nangoja nini, make sure metumia promo code Ekonene. But saizi, wacha nibonga na waso wako Europe, na pia nibonga na waso wako Brito. Usisahau kuwa, join LEMFI, natumia promo code Ekonene, so that on your first transaction, your 100 euros, utabaki umepata 10 euros cashback. Na kama uko Britain, on your first transaction, ya 100 pounds, utabaki umepata 10 pounds cashback. So nangoja nini? Baki umechangamka. No sahau kuwa, bado ukiwa hizo ma area za majuu, unatabaki umepay your bills hapa, Kenya. Tuseme unataka kulipia madhako internet, ama unataka kumlipia stima, unatumia pay bill haraka haraka. Madha niza kupigia jua kuambia yuko kwa line jo. Anataka till yani umwambie tu tuma till number alafu unaingia kwa LEMFI unabaki umechangamka haraka haraka. So baki umechangamka, fika LEMFI, tumia promo code Ekonene. Jia nini? LEMFI ni international payments for everyone. Ekonene.
So kidogo hiyo day I swear ni kidoze. Nikuwa na dozing, bed yangu ilikuwa mahali kaa pale, dirisha ndo hile. Hiyo siku nililock drisha. Nakumbuka vizuri nilifunga hiyo drisha juu mi niko na shida ya cold. Sasa lalaka kuna drisha wazi ama baridi itanisumbua. Nilifunga hiyo drisha nikakeep warm nikadoze. And I swear nilisikia kitu ime yani ushaiona kaa umedoze alafu kitu inaku rub kichwa hivi. Kukupapasa. nilisikia kitu kaa hiyo. Nikashtuka. Kushtuka, nikashtuka kaa nime, yani sunajua ile commotion ile nini, eh? Mm. Unaona? So, mother, Buddha hii time, alikuwa na step mom. Mm. Alimari, sasa kumove on after my mom kupass. Yeah.
Mm.
So, step mom akaamka, akaniuliza nini mbaya, nikamwambia, hey, nimesikia kitu imenishika hapa.
Mm.
So, sijui kama ni mwizi ama ni nani. Unaona? Mm. Ama ni mchawi. Unajua time kulikuanga na wachawi bado.
Yeah, yeah.
Awa night runners.
Mm.
Na iko rampant sana.
Sama ishi na zizi.
Joju wako walikuwa wengi sana.
Sikia.
Sasa unachiki.
At this point wewe ni mjaka kushinda.
Yeah. Yeah, man. You have uko nayo. Umeexplore kushinda. Kushinda one hand yangu.
Sasa turudi hapo kwa Joju wako. Hao tu walikuwa na tabia mbaya. Mbona watu waongea yangi?
Yes.
Yeah. Mzee alikuwa anaweza come. Eh? Ashonde. Na si kushonda tile mafingu mwana hara kwa mlango yako. This is true story ya.
Mm.
Mse anakam tu nasikia usiku akikimbia. Na wasi walikuanga anakimbia ndethe. Bila anything. Mm. Na ukipata na nae usiku na umjue. Mm. Mm? Kesho asubuhi anakuletea gift. Za vitu black. Either, okay, nasikianga. Yo ni myth.
Yeah.
Siko sure. Not confirmed. Mm. Either kuje na kuku ya black na ngombe ya black.
Mm.
Yani one of them. Anything ya black.
Mm.
Usimseti.
All black.
Unasikia all black. Kiolewa na night runner pia.
Pia wewe unaanza kuwa na ama watoto wako watakuwa na hiyo culture. Na ukitaka kumshika, ukitaka kujua ni nani, hiyo si kwa udishi chakula baridi. Either ulale njaa ama udishi chakula moto. Either ulale njaa ama udishi chakula baridi. So unapata awa se anakam.
Ukikula yani, chakula baridi utajua ni nani?
Ukikula chakula moto atasikia. Sasa walikuwa wazee. Ukikula chakula moto atasikia. Harufu yako. Atasikia. So unajua damu ni moto. Atasikia hiyo harufu. So kula baridi unakuwa cold blooded. Hivyo ndo I think wanajaribu kufikiria. So hata kusense. Unacheki. So hata kama fanye mambo. So walikuwa wana kama. Anagonga gonga mlango. Na haga. Anaruka kigonga mlango. True story. Wasi hata kuambia kwa comment hapa.
Nani ya shei tupatia girl story. Different ya Waluya. But I guess Luanda pia si kuna Waluya
na Jaka. Na Wajaka.
Awinja. Jaki. Jackie Vike. Kuna sema hawa Waluya jua wanakuja Garota na anashuta tu kwa
kushuta hapo hata alifanya. Hiyo ni understatement. Umse ana hara na ni mafi kubwa inajaa kwa mlango hivi.
Haro
bikwa na isi anakuachia.
So what's the significance?
Na kupata pale cheki jo. Na tukwa juu stool sample juu na cheki DNA. Kila unaya tu kwa vile.
Kiswa. Kiswa kila mtu. Ama wale. Muta ni juu leo. Ama wale watu uonangi mchana. Una wa target.
This shit.
You can't run away from this shit.
It's your shit. You have to clean your own shit.
Damn.
So, umse either hare hapo. Yani vituko tu. Ama aneza kamu.
Tikugonga mlango na rasa.
Yeah, gonge mlango na rasa. Yani, alafu
wanasemanga. Suna hukusi kika, mlango aneza funguka.
Iki tu watafani. Sasa hivyo ndo walikuanga wanashikwa. Kama unajua huu ni wakugonga na haga, ama kugonga na teke, unajua ni kukubotu. Aneza kama anze tu kugonga. Akicheka. Du. Unacheki. So ni ule mse akigonga. Hivyo ndo alikuwa anashikwa. So unadishi ugali baridi, alafu unamtegea pale sito na rungu. So akikaa amefanya hizo vituko zake akikuja kugonga hivi na yeye. Lakini sasa ukimshika ana mnanego mko busy. Anakuambia mazee usiniseti. So mimi nitakukanja. Na anakuletea hizo vitu na tutu his words.
Mchana ni kwa lazima keep
tradition. Na mchana unaweza kuwa surprise ni mse hata wezi expect.
Na kwa wakati ni mse decent.
Decent sana.
Unapata hata the village accountant.
Ama chief. Ama time kulikuwa na ma chief na baiskeli. Ama wale wase unakumbuka wase wa photography venye walikuwa na nyinyi mlikuwa na jina sana hiyo time na baiskeli na ndiga. Alafu na ile bag yenu ya picha. Mnatupiga picha alafu mnaenda 1 month. Mnarudi mnasema iliungua. Sasa hawa se. So ukitaka kumshika udishi akikuja kufanya hizo vituko ama anaweza kama anze tu kuzunguka kwa keja akipiga tu kelele. So juzi nilikuwa naongea na boy wangu fulani anaitwa Regan. Regan ananiambia sasa hawa se. So nilianza, yani funny enough tulianza tu kui bring up tukitembea tulikuwa job Ukambani. Si nishaikwambia nilikuwa Ukambani wote? So nikiwa job huko tulikuwa tunatembea kwa giza. So tuko place kama tunafanya hapa center, iko place kama gani? Langata Road.
Oh, Langata. Okay.
So unatembea hadi Langata Road na ni giza huko Ukambani. So nilikuwa na enjoy. Unakumbuka ngazi zile stories za George Walk? Inakuanga ukweli, ananiambia hiyo kitu ni ukweli. Na so akanipa experience yake. So akaniambia hiyo kitu ni ukweli, ni real. Yeye hata yeye pia mimi pia nishai experience, washai kuja kwetu. So nilikuwa na hiyo uoga.
Yes.
So kumbe aim yake inakuanga kukuuzie. Unaona akikuuzia hiyo uoga. Ndio inamfurahisha.
Yeah.
Anasema hiyo sasa ndio furaha yake. Akisikia mmetense. Sasa inafaa akikam ujifanya hata ujamsikia. Kama anagonga hizo vitu zake, wewe kwanza uongeze gia. Kama ulikuwa na ngorota na gia 1, ongeza. Unaocheki hapo sasa atakuwa satisfied. Atakuacha aende kwa mwingine.
Lakini ukianza manonga.
Manonga. Sasa ukianza hivyo anazidi.
Wewe ni nani?
Unacheki?
Oh.
Anazidi.
No sio. Ukianza no sio. Kwanza ni anazidi. Anaanza kutoa masauti zingine kubwa kubwa. Alafu unaanza kushtuka. Na alikuwa anasema, okay, siko sure but Regan alikuwa ananiambia kitu kama akikushtua hivyo na ushtuke, kuna kitu inafanyika. Siko sure but acha niachie hapo.
Oh, they feed off your energy.
Sasa
so back to your
sasa mimi nikashtuka nikidhania ni judge walk. Nikiamka dirisha iko wazi.
Ulikuwa umeifunga?
Nilikuwa nimefunga. Dirisha iko wazi. Lakini saa hiyo place mpaka nikatoka nje napata soja amekaa pale bezi yake. Ananiambia kuna mtu amekuja hapa. Nikamwambia na hii dirisha nani amefungua? Ananiambia sikumbuki. Siku concentrate na hiyo dirisha lakini hakuna mtu ameingia hapa. Sinka I brush off. Hiyo ilikuwa around saa 7 saa 8 hivi. Asubuhi Buda amefika. Kufika. So Buda ndiye alienda kwanza. Unajua yeye ni kijana alichangamka.
Yes.
So aunti yangu Njeri kumbe walikuwa wameitwa wote wakaambiwa. So kumbe hii time hizi vitu hata shosho akiniongelesha ako hosi. Unacheki. So venye anataka kuniona hosi wakapigia Buda. Akamwambia huyu madha yuko fiti. Make sure mmoja wenyu wako hapa by asubuhi.
Ako around.
Yeah. So si aunti yangu na nini waka travel wakienda. Aunti yangu alikuwa ameenda before. Ile time aligonjeka, Njeri akaishia akampeleka hosi, waka organize, wakalipa lipa, akaikwa bed, treatment ikaanza. So Njeri si akarudi Kisumu. Njeri kufika Kisumu hata I think siko sure na the details juu hata hatujaiongelelea. Ni kitu hata sisi wenyewe. Unaona hizi vitu zote nawaambia? Sisi wenyewe nilitu happenia. Atujai ongelelea. Yani, unajua mind inajaribu kukop.
Yes.
Kublock hizo vitu. Ndio nakwambia hata vitu zingine sahi ndio zinanikujia. So, Njeri akarudi. So, kurudi, kufika Kisumu, sindodoka napiga simu sasa usiku. Njeri akaambia Buda, mimi siwezi rudi leo na nimetravel usiku. Wacha nilale, nitaenda asubuhi. Akaambia, sorry. Akaambia Buda, we kimbia. Si Buda akaishia. Buda kufika.
Ambo shaenda?
Shaenda.
Na
alienda saa ngapi? Unaona ile time nilikuwa nakwambia nilifeel kitu. That was time of death.
That's the funny thing. Sikuwa superstitious, But kuna vitu Musa magasi explain. Si understanding.
Unajua niliambia Buda yangu hiyo kitu. Wali brush off. Unajua saa mimi ni mtoi. Wase wengi niliambia hiyo kitu walikuwa nasema wewe ulikuwa za kulikuwa mtoto wanani wanani but me I swear muaf I know what I felt
me stay kudanganya up to today because ile time Buda li dead ilikuwa na feel very funny unajua yes, unakumbuka nilienda ilikuwa na kitu kinaitwa sick bay kinaitangwa hosi ya chui kinaitangwa sick bay nilienda ga sick bay cause niko nasikia nikaenda kupata na malaria so nasikia baridi askia. So nilikuwa na zile symptoms za malaria kabisa. Ilikuwa October 9th. Never forgotten.
That bad flu.
Yes.
Then but I go to... Kipimu hakuna kitu.
October 10th nikienda kwa hizo masai za high rise, so nimekuza holiday liko naweza enda home, si ndio? Kiomba permission kwa huko form 2 naomba permission, form 3 na form 4 ndio ungetoka tu. So nikitoka nikisikia
shule.
Yeah. Niki nini?
Marules zenye hakuna.
Yeah, hicho ilikuwa whatever. So nikapata na mother, sijai sawa hapo high rise. Kapata na mother fulani. Kaniambia mos kuomuonu. Nzamu explainia.
Mos kuomuonu. Mos ni salamu. Kuom ni kwa. Uonu ni baba yako.
Yeah, but salamu. Apart from salamu, mos pia ni zamaanisha nini?
Pole. Mos pia ni zamaanisha pole. Alafu kuom ni kwa. Alafu uonu ni baba yako. Pole kwa baba yako ama salamu kwa baba yako.
So ilikuwa pole kwa baba yako. So nikifika home, nambo like, hey.
So enda mos mos ni kijaka.
Yeah, yeah. Au jogi pole. Mos mos. Yeah,
so mesikia mini me-translate. So mesikia mini me-translate kama mos, kama pole.
Yeah.
Mwendo ingine mos mos.
Yes.
Yeah, unachipi minyo asewa kitambo.
Haraka, haraka. Yeah, mos mos.
Yeah.
So, yeah. So, alafu, as soon as nilienda home, nikajua Buddha medevi. Yo malaria ika disappear. So that stayed with me. Like, I'm not superstitious, but that stayed with me. It stayed with me that sometimes it fucks with me. Like, tuseme na do podcast, alafu ni kuwe na headache na yendi.
Unaanza kufeel some trauma. Type of way.
Mupata gele trauma ya, what if? Nacheki, what if?
Same so, to me.
Stakagi yo story.
Same to like, me. Mi tangu hiyo time, sijai yaka bed karibu na dirisha tena. Yeah. And then, wito. Sijai kosa kuitikia wito. Unacheki mtu unapenda ama mtu kwa close ukiona ana insist sana kama. Ishia.
Yeah.
Unadhania nilikuwa na uishaje? Unajua nini ilikuwa inafanya ni niambie shosho yangu nitakuja next week. Marlin. The series.
Oh.
Gonna watch Marlin nimalize. Alafu ndio niendeza kwa shosho.
Oh.
Juu nimepewa CD na fani watch alafu nirudishe. So time ndo Marlin Game of Thrones.
Enough pia ujui.
Game of Thrones zimekaa. So si unajua tu shosho
yako pale. Excitement.
So, okay. Nilikuwa na regret, nasema guy. Venishushua likuwa meniambia ningeenda, kumbe ninge muono. Lakini saa pia kitu inaniambianga, saa imagine ninge muona kwa hiyo bed. Ninge kuwaje. But sisi saa hadi leo nikikuja, kuna point nafikanga hapo dhika, ukiwa hiyo area ya KVM, ukitoka Makongeni, ukipita engine, kuna KVM penye wanaunda magari. Hiyo kona nilikuwa nakumbuka nikiwa kwa convoy. So nini iko mbele? Ile hasi iko mbele imebeba shosh.
Yes.
Unaiona, si unajua kwa kona msee uko huku utaona ile gari ya mbele. So niko kwa dirisha tu naangalia na najiuliza huni shosho ameishia. Kumbuka shosho ndio alikuja akakuwa kama madhangu na budangu. Unachekia hadi leo? Sina ile close relationship na budangu. Yes, ni budangu na mrespect.
Yes, yes, yes.
Tunabonga fiti lakini ni official.
Hatuwezi
kaa chini ni muambie vitu zingine. Juu nilikuwa close sana. Unaona shosho yangu, Ken, Njeri, au ndio wase nime grow up around them. Kuna aunti yangu, big shout out, anaitwa Mili. Mili ni sister ya my mom. Alikuwa last born wa kina my mom. So ananipenda sana. So kuna hii side ya kina madhangu na hii ingine. So side ya kina madhangu sana tunarelate sana na Mili. So napata nikuwa juliza shu ameenda. Na acha nikuambie venye nilipata ile news venye Buddha alipiga. Buddha alipiga akapigia wife yake. Nikasikia tu wife yake ametoa nduru. Nikajua there is nothing else inaweza peleka Buddha na afike huko apige nduru. Juthika si hakuna post election. So hakuna ati sijui nyumba imebomolewa, nyumba imechomwa. So
Usted definitely alikuwa mtaka kwani?
No, alikuwa Mluya.
Oh, okay.
Alikuwa anaitwa Janet
same but culture.
But Ali Daddy. Rest in peace. Alikuwa na cancer.
Damn, man.
Yeah.
Buddha mwanad a lot of death.
Cervical. Buddha angu jo penye yako. Pia mengangana. Like, misa zingine ni utakatu, ni omoke, yani, okay, yu kuwa na passion ya kukuwa na farm. Unakumuka ni kuambia story ya farm?
Yeah.
Yani, ende tu mahali tu atulie. So, si kwenye God atani bless. Nitamtafutia tu mahali enda relax cause zile trauma amepitia. Alafu unezaona unajua sawa venye tulilelewa kitambo. Mimi najaribu kuchange hiyo cycle. ati oh mwanaume sijui kuvumilia, aongei na watu. So zile shida unapitia, imagine hata mimi vitu zote nimepitia, sijai, sina kwamba this is the first time I'm talking about it. I've never told anyone else. Even hata ubuda angu wa juu nishai, hizi vitu zilikuwa zina go through my mind. So tulieka ile fasadi ya mwanaume, we ni kupiga kazi, hakuna kubonga. So sahi at least with the Gen Z's and new generation ya sahi, tunaanza kuadapt your culture ya therapy, ya wellness sharing. Check, ya sharing, hivo, kubonga. So, tumeenda sasa sana mbele. So tunarudi kwa Shosh. Shosh amepass, huyu amepiga nduru, nimeshajua. Nimeshajijazia tu. Penye niko.
Another death.
Man. Tulianza na madhangu. Madhangu, mimi sipendi color white. Madhangu sanduku yake ilikuwa color white. That is 202. Kumbuka niko Raiman, niko huko sijui class 2. Nakumbuka hiyo incident. Nakumbuka nikikaa mbele, kofini yake ndo ile. Unajua 202 mpaka leo ni 20. How many years?
24.
Naikumbuka like it was yesterday. Nakumbuka nilivaa suit ya black. I don't own a suit because of that. I only wore that suit na ingine. Then the second suit I wore, the first one nikiwa mbigi, nikiwa kwa wedding ya mse fulani beshte yangu.
Yes.
I don't like suits because of that. Nilivaisho suti ya black na hizo matisho za white. So niko hapa mbele, kofini ya madha yangu iko pale. Naona tu watu wanalia. Watu wanatoa speeches. Kafika kwa grave ndio ika click. Ikipelekwa chini. Nililia manze. Naambiwa nililia anga for like close to a month. Like ndio ina click, mother yuko. Alafu unaanza kulia, Denzel anaanza kulia. So na kunyamaza, nibembeleze Denzel. Kumbuka Denzel ni ule bro wangu.
Naenda
chuo, narudi home, narudi saa, zile vitu tunafunzwa chuo, kitambo tulikuwa na handcraft. Zile vitu tunafunzwa kuunda chuo, mandege, zile za pepa, makofia na nini, na mabot, na kuja na mtengenezea na mpatia.
Abambika mbaya.
Anabambika mbaya. Anatulia. Anasahau. Unajua saa hii hata ajui mother yuko ama ako. Then 1 month later, narudi tena kwa hiyo grave. Tangu madhangu azikwe sikuwa ikanyaga hapo. In fact, nilikuwa naogopa sana kuenda hiyo area. Na boma yetu, saa hiyo time si mother na buda washa by place wamejenga. So ilikuwa hivi, then keje iko katikati, then mother amezikwa kwa ile kona, sanduku ya white, msalaba ya white. I don't like those shit. Mi hata siendangi mazishi. If it's not someone very close, na hata nikienda I don't view the body because of the trauma. Nakumbuka guka yangu akiwa na pamba ili nimaliza mbaya sana. Mi sipangangi hiyo line wase upanga. So then 1 month later unanirudisha kwa bro ya mine. Unanjulisha pale kwa
mama. I don't know. You used to kupanga line. It's interesting.
Because many rewind to your... Unapata kuna wase wana yan. Wanda kuona. Kwanza kaa wajaluo na... In fact, wajaluo hata... In fact, hata waluya, the same culture. Wanalalanga nayo. Siko shua kaa ni culture ya waluya ama ni wajaluo. Kuna moja enye, ukidedi kama ni the husband, analalisho kwa ile room. Room yake.
Ni wajaka,
wanakoga
na hiyo. Lazima lale kwa boma.
Lazima lale kwa boma.
Na ingizwe kwa nyumba.
Aingizwe kwa room yake.
At least living room. So your story is interesting because yeah, nimefanya nikakumbuka kitu fulani. Unajua vile tulienda funeral ya Buddha Zak Misku. Misku view the body. All of you.
Yeah.
I didn't. It's just one of those things where sometimes I'm able to,
sometimes
I'm not.
Italeta italeta zile memory na trauma.
Kuna kitu iliniambia tu, you can't, it's just. I love the fact, kuna filika Buddha Zak alikuwa mrefu kiasi, alikuwa, so nikuwa nagopa kumwona kama ameshrink.
By the way, mtu change, hadi skin tone, haikuwangi the same.
Haikuwangi the same. So naelewa kilo namaanisha.
So after mother tena ndo iguka. Na ya guka ilikuwa wasko, sasa ni mara mbili. So kumbuka nikikwambia guka tulienda, tukarudishwa, tena tukaenda. So ni funeral mbili. ya msee mmoja.
Mm.
Ndio sasa Shushu ameenda. Na Shushu ndiye alikuwa my rock.
Mm.
Shushu ndiye alifanya mpaka nikaeka bidii shule.
Mm.
Shushu alikuwa ananiambia cause kwetu hakuna msee amesoma aka graduate. Nacheki.
Mm.
Alikuwa ananiambia wewe na yani na feel nasikia naona yani Mungu ananionyesha wewe utakuwa great kwa maisha. So nataka usome. Ndio unaona nang'ang'ana mimi nalala chini wewe usome.
Yes.
Nakwambia kitu ilikuwa inanipea motisha. Nikienda shule nasikia kama Hulk jo. Napiga kitabu. Nikapita.
Mna communicate lugha gani na Shosho?
Ah, Shosho ni Kiswahili.
Oh.
Eh. Hey. Shosho alikuwa anajua Kisapere.
Mm.
Sasa yeye alikuwa opposite yangu. Yeye alikuwa anajua Kisapere. Mm. Kijaka anasikia but kuongea hezi.
Yes.
Okay.
Mm. So language ya kawaida ni Kiswahili penye tunapatania.
Mm.
Eh. Yeah. But kwa masimu, okay, words zingine unajua sana ni Shosho, words zingine anakuongelesha na Kisapere. Mm. Beza ndiye alianza kuniingiza kwa hiyo Kisapere.
Yes, system. I understand.
Yeah.
Mm.
So Shosho amedead jo.
Mm.
Nakumbuka venye nilipanda basi nikaishia kafika Thika. Nikaingia kwa ile boma eh pale home. Mm. Nikaingia kwa room yangu. Nikaeka bag zangu chini. Sasa unajua unaingia unapata kumekwa hema, kuna wageni, kila mtu oh pole pole pole. Sikuwa na dose. Sikuwa idose. Shosho lika almost a week.
Mm.
Ndio azikwe. The entire week siku dose. Yani I come. Unaambiwa muende. Sasa watu washatoka wameenda masaa 7 saa 8. So si ni ngoma tu inacheza na DJ of course na watu wa kuchana kina Ken. But sasa I come unajipata tu umekaa tu pale hauna usingizi. Like na venye tulimweka tu hivi down. Hmm? Tukarudi saa kwa nyumba atikukula hata sikukula hiyo food. Nilijiekelea hivi kwa kitanda naambiwa sasa nilikuwa naamka ngasi. Mimi sijui niko naamka naenda kunyora narudi na dozi.
Mm.
Lala 2 days. Kuamka nikaamka na kulia.
Mm.
Hayuko like she's no more.
Mm.
Like so unajua hiyo keja tulikuwa tunakaa tu mimi na yeye na Mboch. Ilikuwa keja yetu. Hata ikijengwa alikuwa ananiambia unataka bedroom yako wapi? Unataka ikayaje? Endo ambie fundi. Yaani that's how Shosho alikuwa ananipenda. Endo ambie fundi. Sasa anajaribu kuni console. I think yeye alianza kuona kufeel nime go through a lot. So hii anajaribu kuni console kiasi nikakuwa na room yangu ikakuwa na choo ndani. So naambia fundi venye nataka ikae kwa dirisha big iko na light. So nikitoka kwa ile room watu si washaenda funeral imeisha wa kutravel wameishia. Mbaki solo. Eh na mzai na Ken. So ndo unaanza kufeel sasa ile absence. Shosho yangu alikuwa mse wa ma story. Sasa unacheki zile ma stories vitu zenye wale go through yeye na Guka.
Mm.
Asizo ndo alikuwa ngani pair. Tunapiga story. Tulikuwa tunaweza ongea mpaka saa 7 saa 8 na kesho naenda shule.
Mm.
Ma story tu. Yaani Shosho kwa ananyamaza hata Ken atakuja. Ken ako kama yeye.
Yeah.
Ken atakamu kibonga naye utasikia ma story. Na ni wa social kabisa. So unaanza kufeel silence. Tumekaa mandume watatu. Hatujai achwa pamoja in one room.
Mm.
Hatuna kitu ya kubonga. Mm. So kila mtu akaanza shughuli zake. Mimi nika dive deep into vitabu na ma movie. Hiyo time Facebook imeanza kukam.
Ingia Facebook kwa watu.
Eh. Naenda kutafuta wazungu.
Yeah.
So Shosho amepass nikarudi shule.
Mm.
Nikamaliza. No, before nimalize nikiwa form 4.
Mm.
Ule step mom jo. Sasa kumbe ni nilikuja gundua. Kumbe mzaya kuwa fiti vile.
Mm.
Sasa u step mom alikuwa anafanya hii shughuli ya embroidery.
Mm.
Ile kuandika majina na charahani.
Mm.
Hizo za kushonwa unaandika iko nini unajua kitambo size ma printers zikuwa
like sana this carpet.
Mm.
Yeah, like this carpet.
Yes.
So kitambo unajua printers azikuwa mob Kenya.
Mm.
So alikuwa na tumia embroidery. So yeye alikuwa anafanyanga hizo. Kumbe alinipenda design yenyewe. Yeye kumbe ni alikuwa analipanga shule wakisupportiana na Shosh. high school. Mi sina hiyo copy. So shosha mishia. Akanisomesha somesha kangangana. So form 4 imefika. No, form 3 kwanza. Akaanza. Siku moja nimetoka shule. Napata tu amedose. Analia. Namgotea ni aje. So mi sikuwa namuita mother. Namuita tuna jina yake ni aje. Uko poa, but tulikuwa close. Niko poa. Akaniambia amenichinjia kuku. Alikuwa anajua. Hata ile shule, yeye ndiye alimsaidia kuingia. Because apparently alisomea hiyo shule ya Luanda. Back in the days. So alikuwa close na basa na nani walikuwa na juana. Akanipikia. So hiyo usiku watu kudoze. Mimi nimedoze nasikia tu manduru. Nashangaa kwani buda leo. Kumbe hizi manduru saa zinakuwa si ile pleasure ama ile ni nduru ya agony.
Buda kwa napiga
nduru. Huyo mother.
Oh.
Saa mimi nashangaa rada. Najusani niliamka kaa nimekatizika. Nani wanapiga kelele hivi? Kwani kuna nini? So ndio nikisikia vizuri unasikia ni kwa keja. Unasikia ni yeye na ni ile nduru ya uchungu. Unaona? So mpaka nikaingia nikamuuliza uko sawa? Kaniambia hapana. Nasikia naumwa sana. So akapelekwa hosi fulani hapo Maseno akaangaliwa. Akafanywa operation. Wakamscan wakapata ni tumor.
Hii time yote mkoma najua ni tumor.
Hatukuwa tunajua.
So by the time that inapatikana it's too late.
Kama yani sasa uchungu imezidi. Imezidi. Sasa ile inampiga tunaweza kaa tu tunabonga alafu ameinama. So tukamkimbiza akafanywa operation wakasema wametoa. So walisema si cancerous. Kumbe ni cancerous. So after a few months tena uchungu ikazidi alafu sasa unaanza kuona nywele inaanza kutoka nini. So akakimbizwa Kenyatta. So kimbizwa Kenyatta. So buda alikuwa anatokanga. So Kenyatta akaenda akachukuliwa akapata ni tumor na ni cancerous. Si akaanza hizo makimo. So alikuwa anafanya every month.
What time ni stage 4 sasa?
Ni stage 4. So afanya every month. So yes, zile zilitolewa kumbe kuna zenye zilibaki. Sisi zenye zimebaki haziwezi katwa. Ni chomwe tu sasa. So anaenda anachomwa, anarudi huku. Tena next week, ilikuwa weekly actually, ilikuwa monthly hata. Next week tena wametoka Luanda, wamekaa huku Kenyatta, amechomwa, wanarudi. Cheki. So ikaenda hivyo mpaka akasakam. Ikiwa form 4. So kusakam, si nikamaliza form 4. Tukamzika. Okay. Kumzika, si nikamaliza form 4.
Yes, alizikwa bi?
Yeah, alizikwa saa huko kwao. So unajua, Luanda ni kwao bado. Yeye alikuwa from that area. So alikuwa anaishi kama tao. Alafu sasa huko mashinani ukienda ndani kiasi ni kwao. So alizikuwa huko.
Kusi kitu unajua ni Dembluya ni kama Demjaka hizi zikuwa kula mezaliwa. Masa alizikuwa.
Sasa unajua hapa wakuwa.
Alizikuwa kwa Rangach.
Haikuwa official marriage. Haikuwa
official. Sio namaanisha alizikuwa kwa Rangach. Nizambia mse Rangach ni.
Hapo kwa gate.
Kwa
kona unachiki venye unaingia hivi
hapo
hiyo kona ya kwanza ya gate. So umse si ame daddy nimemaliza shule. So kukam sasa tumebaki mimi na buda. So kumbuka kuna ile relationship fit sana. Ile tu ya
si mbaya but haiko
haiko. So ikakuwa umemaliza shule sasa tafuta shughuli. Katafuta shughuli huko nikapata job kwa boutique fulani ya best yake.
Huko Luanda.
Huko Luanda. Nikaanza ku soko Luanda tukaanza kuuza manguo kwa hiyo base. Nikakuwa fit nika discover kumbe na niko na hiyo skill ya kuuza.
Yes.
Ya kubongesha msee mpaka kumconvince na nikaanza kubambika. Unajua ukiuza kama umeanza job alafu uze hiyo first hivyo hiyo excitement nikabambika. So akaniambia kuna shosho yako nimeongea na yeye nataka uende Eldoret. huko kwake. Yeye pia kuna maduka za kuuza manguo kama hizi. So utaenda ufanye kazi huko kwake. Alafu hiyo time tulikuwa tunamaliza exam, then unakaa. Alafu inakuanga lini? Ni September ama July, unaenda
intake.
Hizo ma intake. So unaenda kutafuta mashule. So una hiyo gap yote, akanirusha huko. Juu yeye huku yeye alikuwa truck driver. So hizo masafari za mbali ananiacha solo. So hii time ameniacha solo, mimi na mimi sasa niko shughuli zangu. Unajua sasa nimemaliza shule, mimi ni raia. Nipata na kirende, nimeanza mashughuli. Ule ule MC Full Stop akaanza kuwa na show Kisumu. Hiyo ndio time alipatana na DJ Smash. Club flani inaitwa Signature Kisumu.
Ya Signature na hiyo Signature.
So tukaanza kuenda Sigi. Ndio ilifungwa, si ndio?
I think
tukaanza kuenda Sigi.
Kwa Nigeria.
Kuenda Sigi Reggae. Juu sasa si nimepiga mboka, niko na pake. Alafu Luanda na Kisumu. Sasa Kisumu ndio ilikuwa kama Nairobi, sasa watu wa vicinity ya huko. Tunaenda Kisumu, tunapiga shughuli, tunarudi. So si akanituma sasa kwa shosho. Mimi nikaenda kwa shosho, nafika LD, hata sijaienda LD. Okay, nimeienda but nikiwa mdogo. Sasa venye tu nikwambia. Hatujuani hiyo sana. So nimefika kwa huyo shosho. Sasa huyo shosho kumbe apparently ni last born wa kina shosho yangu, mama ya my dad. So yeye ni last born kwa wasichana na last born sasa kwa kufunga hiyo list. Anaitwa Maken. Pia yeye ni she rest in peace. So nikakaa na mama Ken, akanikaribisha fiti. Maken nikakuja kupata ako na maduka. Ako na duka tano. Hizi duka ni za kuuza inner clothings, panties, boxers. So ndo nikakuja kuona kumbe apparently this is also a thing. Kumbe hii ni biashara. Na alikuwa anaunda dofiti ziko mpaka saa hii. So ile skill nilitoka nayo huko Makena, I think aliona niko nayo. Juu alini test out siku moja, akanituma shop. So na akaona napenda, as in unajua ukiona msia anapenda kitu unaweza jua tu. So
ana passion.
Niko na passion. Nilikuwa nenda duka. So kuna duka mpya alifungua. Hii duka mpya yenye alifungua after aliona skills zangu. So mama Ken alienda kanieka duka ya uncle ya mine. Sasa mtoto wake mdogo anaitwa Nikki. So Nikki tukakuwa tuko almost okay, hatujachana sana. Ni uncle yangu but tuko na ile relationship ya bro. So Nikki akanifunza job nini kuchangamka. Kuenda soko, nikaanza saa kuenda masoko. Nikashika job kabisa. So ikakuwa mama Ken sasa yaendi soko.
Yes.
Mimi ndio naenda soko, nauza na narudisha do. Hivyo tukabuild trust. Mama Ken alikuwa na rentals. So hii story ni important cause itanileta mpaka leo nitakuonyesha. So mama Ken si ameanza kunitrust na job. So si unaona niko bado sijaenda shule ujue, but na tulianza na kwenda na yeye. Basi ikafika mahali yeye akienda shughuli ama akienda UG kuleta vitu zilikuwa zinaendewa UG ama Isili. Mimi ndio naenda kufungua soko. So nikienda soko sales namwekea, akikaa mtu na hesabu na muandikia. Aya. Akani trust, alikuwa na rentals, alikuwa na ploti kaa tatu. Hizi rentals akaanzanga kunituma niende nichekirada. Ile times yuko soko ananituma na chekirada na clean. Nikafanya tu fiti. Akaniambia sasa mara moja mara nakutuma chukua rent na ni fulani alikupea pesa umeniwekea wapi penye nakuwekeanga sawa. So nikaanza sasa kufika mpaka ile level mimi ndio nasanya rent zikija na mpelekea. So mzee akichelewa na cover huku but namwambia amesema hivi na hivi, unajua unaweza enda kudai mzee anakubongesha mbaya na kuambia nini but unafunika, unaambia shosho amesema next week. Sasa wewe unaanza kumpressure mpaka analipa. So shosho akani trust na hiyo role na do. Sasa nikaanza kushika do. Niko nashika, unaenda soko unashika 50k. Na hii ni pesa sijai. Sijaishika. But sasa nazoea. Unacheki? Nikimletea nani? Ananikanja yangu. Nikaanza kuona kumbe ukifanya job unalipwa.
Yes.
Unaona?
na ukilipwa hii pesa unatumia freely. Jo alikuwa anakuambia kati yako ni hii, unatakaje? At first alikuwa ananiambia kati yako ni hii, nimekuwekea hii, wewe tumia hii.
Mhm.
Sio alikuwa ananiambia unataka simu eh. Sasa hii yenye nimekuwekea ikijaa simu tutaenda na wewe ununue si?
Yes.
So that's how I bought my first phone.
Mhm.
So anani train. Kumbe ni financially inaitwaje?
Literacy.
Yes.
Yes.
Mhm.
Alafu na money management. Hiyo skill imeniokoa mpaka leo. Hiyo time sijui ni skill.
Mhm.
Hiyo time unaona nateswa na amshwa saa 9, mbona namka saa 9 saa 10, 5. Hii mzigo kunyeshe. Unajua soko hakuna mtu amekujengea shed huko, ni open air. Mvua ikinyesha so kuna zile hema mnakuanga mmepack ndani hizo gunia nilikwambia ni kubwa. So ukianza kunyesha mkishafunika vitu zenyu, nyi pia mnaingia hapo ndani. Mnanyeshewa na unajua western ni bezi ya mvua. Mnanyeshewa ikiisha mnafunua, mnamwaga maji, mnapack vitu, mnaishi. But sa uzuri ilikuwa soko inaenda from asubuhi au mapema, saa 9 mshamaliza. Mnaanza kurudi home.
Mm.
Unaenda unakanjwa kitu yako. So sahi nakaa na yeye. Alafu alikuwa ananikazia.
Mm.
Hey shushu. Mama Kensa alikuwa mkali. Like huku kwake sasa. Kumbuka nilikuwa nimezoea freedom huku kwa mzae.
Mm.
But sasa ukifika huku kwake ni mkali.
Mm.
Kevin, mbona hujaosha vyombo? Yeah. Kevin, mbona hujapika? Kevin, hivo.
Yeah.
So, hemi nilikuwa na mama jo, mbona mitu ndia ananioneanga?
Mm.
But sahi naanza kuona, haikuwa kunionea. Kuna venya likuwa na nieka line.
Mm.
Na imeniokoa wa mbae.
Yes.
So, nikakaa na yeye, ikafika time ya kuenda chuo.
Mm.
Haka nitaftia chuo. Kaniambia kuna chuo, anko yako alisomea.
Mm.
Ebu endo wangalie. Nikaishia, nikaangalia. Uneza taka kufanya course gani? So, yo time... Naulizo wanaweza taka kufanya course gani sijui.
Mm.
But nikuwa nafikiria, okay, I've always wanted to be an aeronautical engineer.
Mm.
There's an uncle of mine, alikuwa aeronautical engineer.
Yes.
So time kuna time nikuwa na coming kwa anti yangu fulani anaitwa Rene, hapa Doni. So Rene, nikikam kwake, huyu Kevo ni uncle yangu, ni bro ya Rene. So Kevo yo time alikuwa aeronautical engineer, stroke pilot. So alikuwa nafanya KQ. So natamani yo life. Cheki anaishi Doni. Yo time Doni kiwa Doni, si sai.
Yeah, yeah.
Anaishi Doni yo maishi na kafiti. So si, mi nikasema pia mimi nikikuwa mbigi, nitakuwa hii aeronautical engineer. Masa nikaenda kucheki fee structure jo. Nikajua tu hapa iwezi. Hapa kuna mama yako atakulipia hii pesa. Saa kitu ingine, nikiwa mtoi, nilikuwa nafungua ngama radio sana. Alafu nikuwa nimefanya tu wiring. Unakumbuka vile tunguwa nafanya nga tukiwa watoi.
Mm.
Speaker iko pale, umeweka kwa mtungi, umebai tule tu Twitter. Kwa kijake likuwa nga nitanga tutor.
Tutor.
Angi tutor, keto kacha tutor, moro kikae.
Mm.
Alafu gispeaker reo, na nimefanya wiring. So, nikaanza kujua kumbe hii kitu inaitwa electrical engineering.
Mm.
So nikaenda hiyo direction.
Mm.
Electrical engineering. Nikachagua electrical engineering, nikafanya, nikamaliza.
Mm.
So hii time yote nafanya, naenda shule, nikitoka shule narudi shop, nauza. Kama ni siku ya soko, naenda na pack mzigo.
Mm.
Kama kesho shosho hayuko, nampakia mzigo, anaenda. Kama hayuko, mimi ndio naenda. So niko na alternative. Kafanya hivyo, nikakuja nikakuwa pro. Akafungua, alikuwa na 4 shops, akafungua the 5th one.
Yeah.
So hii the 5th one ikapata niko zile stages za mwisho za kumaliza shule. Nikaingia kwa hii the 5th one, akaniweka pale. So the 5th one sasa ni kani yangu. So nikasema kuna venye saa mimi nilikuwa organized, niko napanganga shop vizuri. So nikaipanga fiti akabambika. So hata wasee walikuwa kikamu kwa hii shop yangu, wakienda kwa nikiwa nikose, wanakuja. Sasa hao madem, mamadha, unajua sasa hii nisha kuwa mbigi. Mm. So lugha pia imeweza kukuingiza. Mm. Box ni haraka. Mm. Alafu yo customer relationship na yep. Customer service, wanatafuta penye niko. Mm. So duka yangu sales ikaanza kukuja juu. So hivyo ndo nikafunzwa sales.
Oh.
Kimangoto.
Mm.
Na kuhandle do.
So after hiyo si nimemaliza. So kumaliza, tukakatziana na shosho.
Yeah.
So kukatziana, of course kuna differences. Jusa mi ni mbigi, naona sasa nimemea ndevu, nimemaliza high school, nafaa sasa kuanza life yangu. But sana feel, okay, mbona basi nilienda kufanya hii electrical, na bado unataka nirudi kwa shosho. Unajosa hii shop hadi saa ushaanza kunieka pale. Imekuwa kama yangu. So it means nikimaliza shule, nitaingia wapi? Sitaenda kutafuta hii job ya electrical, naingia kwa shop. So mimi nilikuwa na feel, niko wings zangu ziko clipped, unaona? Siwezi fly venye nataka, si uko free. So hapo ndo kwa na differences, mimi nikajitoa. Nikahepa kimangoto. But sasa wakakuja wakanitafuta, wakaniambia mtu atokangi hivyo, nini nini, wakanibongesha.
Uliepo kwenda wapi?
Niliepa nikaenda kwa best yangu, anaitwa Fanu Arsenal, kaa wewe. Anaitwa Rodney, big shout out. So Rodney ni fani, nye ujue. Destiny help us. Unacheki vitu ziufanyika ukiwa kwa ngori.
Yeah.
Mungu hukutoe design ingine hata wezi jua. So Rodney tulikuwa mabeshte sana. Tulikuwa same class, tulikuwa tunakave same seat, tulikuwa mabeshte wanne.
Rodney electrical.
Electrical.
Yeah, yeah.
Rodney, mimi, na besti yangu anaitwa Lee na Esther.
Yeah.
So tulikuwa tuna roll wanne, tuko na hiyo, isa ni kaa group.
Yes.
But sasa kwa hii group ya wanne, Lee na Esther walikuwa more close, na mimi na Rodney pia tulikuwa more closer.
Yes.
So ilikuwa hivyo. Sasa venye nilihepa, mimi nikaambia Rodney jo, mimi nimehepa mtaa, unajua Rodney pia alikuwa anaishi kwao. But ya likuwa na room yake. Nimepanta. We ni host jo. Akaniambia, ina mambo we come. Nika come. Kuishia pale. So ni funny. Okay, not funny. Ni interesting. Rodney, ako na bro yake. So Rodney na Sean, buda yake na madha yake, they're both deaf. But wanaona. Deaf ndio? Hawasikii na wanaona. Yeah, yes. They're deaf. But wanaweza, hawezi ongea. Dumb. Deaf and dumb. But wameraiza watu hii manze. But kina Rodney wanabonga na wako fiti. But wanajua sign language. So wanako, ukipata wakibonga na budao, kwanza story mpaka wanacheka. Na sign language. Yani, it's just so beautiful. Manze venye wase wanakop. Na wanaadapt. We are so intelligent. The brain.
Yes.
It's so intelligent. So wako hivo. Na ujua hawa si wanawak. Hapo ndo nilianza saku. Kwanza, hapo ndo the first encounter with persons with disability. So tukakuwa mabeshte pia mina the family. Wakani accommodate. So, but nikuwa na feel, nikuwa na pressure. Na kumbuka saa ile pressure nilikuwa nayo after post-elections.
Yes.
So bado niko nayo. Because hapa jo, ase kwanza conditions kwanza ni worse. But wanani accommodate. So, mi nikabonga na auntie ya mine. Haka nitaftia stock. Nika buy socks. Izi ankle socks. So ile skill nitoka nao kwa shosho, nika iput to use. Socks na panties, nenda naziuza shule. Mademo likuwa nanipenda, jo nikingia hivi. Brandon, leo umetuletea gani? Hiyo ndo time ma G-strings ilikuwa zimeanza kukam.
Kutakundu.
So
and your genius.
Yeah.
Kata K.
So kata asshole.
Yo kata K.
Kata shitole.
Wazee na ni hygienic and hygienic as fuck.
Ni mtu shio.
Ni mpya. Hizo sasa ni za Isili. So nilikuwa na wagwara na kula na zibai na sona kula na tuchwani. So niko biz mbaya. Socks pia imeshika. Nikienda nilianza na dozen moja. Inamaliza an hour zimeishia. Yon time hizi socks multicolored zilianza kukama. So nilikuwa na wakunywa na hiyo.
Happy socks,
exactly. Yeah. Zikaanza kuwa na tu smiley. Venye hizi emojis zilianza kukama. So, nikapiga biz. So, napiga biz, na save. Ama naongeza stock, hivo. Nikaambia, after like a month, nikaambia Rodi, manze thanks. But mi naona, it's time to move. Nikaenda nikatafuta keja fulani. Nilitafuta keja ya dhao nikakosa. Nikapata ya 1200 ya mabati. Na tuko eldijo. Hii keja nimeingia. Niko tu na manguo zangu. Sina anything else. Sasa ni kuanza tena zero. So hii story ishosho atajui. Nikaenda nikabonga na mbochu wa home.
Umbochisi akanijenga, akanipakia ka stock kazuri ya vyombo nini nini, chakula kiasi, nikaenda nayo. Nikashika anti yangu Njeri akanibaia mattress. Mimi nikashika blanketi. Nikaanza life, nimelala pale chini, sina gas, nikabai jiko. Jiko ilikuwa ngaso moja hiyo time. So manzi ikeja, LED ni baridi, design yenye ukiamka asubuhi kwa mabati kuna tu matone zinaanza kuanguka hivi
za maji.
Njeve, za maji. Njeve. I think hapo ndo nilipata hiyo condition. But nika cope, nikamaliza shule. After kumaliza shule, nikasema ika Nairo. Wacha sasa nirudi sasa officially. Mimi huyo nilieka full stop ya mwisho hivi. Hiyo jioni nilikuwa kwa shuttle. Kuna shuttle za LD zinaitwa North Rift. Nimeingia North Rift mpaka Tao. Nimekaa pale nikiangalia Tom Mboya asubuhi 5. Unajua mfika nga asubuhi kitravel usiku. Asubuhi 5. Najiuliza, wait, nimekam. Naenda wapi? Home Thika, si usually daddy. Hiyo keja ikarentishwa. Juu hakuna msa kukaa huko. Yeah. Kila mtu ako shughuli yake. Siwezi enda huko. Naenda wapi? Naangalia hii Tom Mboya. Nikamkumbuka Mili. Unakumbuka niliku mention ya Mili?
Yes.
Anti yangu Mili nikampigia. Nikamwambia manze mimi niko Nairobi na sijui naenda wapi, naanzia wapi na nimemaliza shule, nimetoka kwa shosho. So akaniambia tu, "Hey, yuyu," ananitanga yuyu. Juu kitambo sinakumbuka nikikwambia nikurudishe, gukangu alikuwa ananibaiya mafubu na ma 50 cent. So siyo time ndio mayoyo ilikuwa. So nilikuanga kaa babi yoyo. So alikuwa ananiita yuyu. So akaniambia we come. So alikuwa anaishi hapa showground.
Yeye mwenyewe amemarika.
Amemarika
na
akona wa junior watatu. So hazi wake ni Karao. So anaishi showground hapo police line. So nimeishia showground, akaniambia panda gari za enda pale Kencom. Sasa sijui Kencom vizuri lakini nilifiga it out. Upande gari ya 46, no si 46. 46 ni Kawangware. Hii yaani inakuanga 42.
Yes.
Kitambo shuga. Kitambo ilikuwa 42, si ndio?
Yes.
Panda 42 ushukie mwisho. Ushashukia mwisho, chukua motorbike hapo ukuje mpaka uambiwa kuingize showground ndani. Sio kanipeleka nikafika. Sasa mimi kufika jio napata ako pregnant na his last her last born sasa.
Yeah.
Na nimefika hivi kesho yake
ndo kuza
manze. Alafu keje za makarao unajua venye ziko. Conditions mbaya, hii kituruto inafaa angalie. So mimi nimekaa pale. Nikaanza kufeel, kumbuka ile baada na nilikuwa na feel tu kutoka nikuwe mtoi. Sasa sahi najitambua sasa. Naanza kufeel hapa
naongeza pressure bure.
Juu ako na firstborn na huyu mwingine.
Firstborn sasa yuko old.
Junior alikuwa mdogo. Hiyo time alikuwa I think hata hakuwa ameanza shule. Okay, ama alikuwa, I think alikuwa 10 years.
Okay.
So, hii ni marriage yake ya pili. The first marriage, akona...
Junior
ni wa hii, the second marriage. The first marriage, huyu mwingine akona buda yake Kisumu. So, ye pia aliafektiwa na hiyo mambo. Akahepa. So, nakumbuka nikikwambia sister ya mama yangu Mili. So, mama yangu akidedi, ye alikuwa amemaliza form 4. So imagine alikuwa anafanya exam, ajui sisi yake amededi. Na juu mama yao alidedi, huyu my mom ndiye akawachukua wote. Akawalea as the bigger sister. Amededi sasa. Sasa hao ndio wako wasa atakunishinda. At least mimi niko na buda. Hawana any other parent. So yeye pia akamanuva kujaribu kufigure it out. Akaland into marriage. Juu ya hiyo story.
Yeah.
Ikamleta mpaka sasa hapa leo. So si nimeenda kwake, kesho yake ameenda kuzaa. Mimi nimebaki huko napika maliva mama ini aliza hii hosi fulani kwa hapa Langata. Hapo initangoaje nimesahau hiyo jina but ni ama sister hizo.
St. Mary.
St. Mary's.
Yeah. Yeah. So akaza St. Mary. So nilikuwa na kanyaganga hivyo napiga Olympic na pasua hiyo time bypass haikukua, si ndio? Naingia Langata nampelekea Keroma. narudi. Hiyo ni asubuhi nimempelekea uji. Narudi napika lunch nampelekea. Narudi nampika supper nampelekea. Tunakasa jioni unajua kuna kaa sana. Na bonga alikuwa ananipenda sana.
Mm.
So mimi nikakaa huko 1 month, 2 months na feel kaanza kutafuta hustle. Natoka hapo naenda Kileleshwa, Kilimani.
Mm.
So nilianza na Key Beach.
Mm.
Key Beach nikaona rada ya huku naweza ingia crime
yeah.
Na madre. Na mimi hiyo si direction nataka. Mimi nataka kujijenga. Nikarudi hivi Jamu.
Mm.
So ukirudi hivi Jamu siku na Ngong Road. Hiyo time Ngong Road ilikuwa inajengwa, sasa ilikuwa ina expandiwa. So pale nikapata my boys fulani wakitembea. Wananiambia bonga tujua walikuwa na bonga kijaka tukabonga. Nilizo bana udhi kanye. Ah, wanudhi manyo teach nini kae. Bona karainja luo. Unajua wajaluo na wanakuangana. Iyo love yani.
Yeah.
Wakisikia tu, karaino nage. Ah, sawa. Wadhe. Ini timo gangu. Bona anja stima lakini.
Mm.
Mayudo tadhi kawa kawa. Yani mini mtu wa stima. Lakini ile mboka nitapata, nitapita tu nayo. Kutranslate.
Yeah. Yeah.
So tukaishia. Nikaanza saa kuingia.
Zeja construct sentences that never construct. Ina mwanane.
So.
Mm.
Kaishia na chekizi magorofa jo. Sasa yo time. Kilimani, Kileleshwa. Ndiyo high-rise sasa zinaanza kupanda.
Mm.
Magorofa. So ulikuwa unaenda unaomba kazi ya mjengo pale. Ama ile utapata.
Mm.
Unachukua. So. Nikapatana na jamaa fulani wa Steve. Okay, nikafanya kazi ya mkono. Buda jo niliisha.
Mm.
Juu pale building imeenda 12th floor.
Mm.
Fundi amepanda huko juu. Akishafika anakuambia amesahau tools chini.
Ndio chukua.
Hakuna lift. Lift umekewa na nani?
Mm. Na sasa hiyo building pia
building ijaisha.
Stairs
haina hata rails.
Hazina rails hapo misses.
Alafu njeve huko juu. Ndio nikuja kujua kumbe hizi gorofa ziko na njeve kai je kwa dirisha. Huko juu mnashindana ma. Sio na chiki ukiona kwa hizi mjengo unapata hasa kwa anga mvangu mingi. Ni njeve.
Mm.
Ukishafika umfikishie tools anakuambia sawa. Sasa umeleta tools. Najenga na nini? Bwana mtu wa mkono bwana kimbia huko chini.
Mm.
Unaendea mawe.
Ooh.
Usikia anataka kujenga wall. Hii wall inabeba mawe kama 400. Inafaa upandishe. Ni kubeba mbili mbili. Mbili mbili. Ama nne nne kama unaweza. Ile nye unaweza.
Mm.
Bora yeye akianza kujenga asisimame.
Mm.
So ulikuna ngangana unaingia mapema. Ukiingia mapema.
Uduka dha kabla.
Kabla afike. Ndiyo ukue na rest kiasi.
Mm.
So una make sure. Ama jioni una baki. Unamwaga materials pale kwa ile bezi yenyewe. So unajua kila mtu amepeba kipimo yake.
Yes.
Unamwaga. Akikam, wewe sasa tu ni kumpatia. Kumtengenezea mchanga nini. So kama mko located kwa area kama hii. Mnajenga hii keja. Mnashikana watu wa mkono wa hii bezi.
Mm.
Mnamua. Nyinyi bebeni mawe, si tutakuja na mchanga. Mm. Then, smiti tutakoroga pamoja. Sasa ni hii ya kujenga hiyo mota sasa.
Mm.
Mnakoroga pamoja. So ina make work easy mkishika na hivyo. Lakini ukisema huyu atengeneze mchanga ya fundi wake, huyu wake, ita take longer.
Yeah.
So tukamaliza, nikapata na jama fulani. Buda. Buda akapata na jama fulani. Akanilink na yeye. Huyu jamaa anafanyanga kazi ya ST. Hii time yote kumbuka, sijaambia msee mimi ni graduate.
Mm.
Nimetoka, nimesoma, sijui nini. Kozi nilianza, unajua saa hiyo kugrow up kwa hizo nini zangu, kuficha identity nini, inanifunza kucheza chi, kucheza chini. So unaona hata saa hii, huu kujua mimi ni mjaka. Until nilikuambia. Nimesahau, huu kujua najua kijaka. Lakini si ni one and the same, mimi ni mjaka jo. Sasa, okay, mimi nitasema mimi ni nini.
Tunaandasana. Yanaandasana kilo na maanisha.
So,
mjaka msafi.
Handshake.
Handshake. Oh, ni handshake. Handshake. Yeah. Mm.
Sasa si nika Buda kanilink na ule jamaa. Huyu jamaa ni contractor, anapatanga kazi za stima hivyo. Sasa kaniambia kuna jamaa nitakutumia namba ende upatane. So apparently huyu jamaa pia kumbe alikuwa Kileleshwa.
Mm.
Alikuwa na site. The same tu hizo mrefu.
akaniita kanihojihoji, sasa umesoma hii kazi na kuna kitu unajua? Nikamwambia hapana. Sasa wewe basi utaanza kama intern. Sasa hiyo ni formal word. Yes. Wewe utaanza kama mtu wa mkono, alafu ukienda ukijua utaenda mpaka ukue fundi. Sawa sawa, ni mzae fulani mfiti sana, anaitwa Mr. Okwoba. So hivyo ndo tukapatana. So akani introduce kwa mafundi. So akani assign kwa fundi mmoja. So hivyo ndo nikaanza sasa kujifunza. Okay, kumbuka kuna ile ya shule, but ukifika ground unajua unapata vitu ni different. Vitu unafunzwa shule kumbe si same na ground. Ground ufunzwi kukata, yani shule ufunzwi kukata wall, sijui nini. Ni theory mostly. Practical inakuanga kiasi sana. Naweza kuhesabia the number of times tulifanya practical. So, sasa hapa sasa nimeirudi zero. Hata wasi sijawambia nafanya stima. Juu nataka kujua hii skill anajua. Nilikuwa najiambia hiyo time hii gorofa, nataka hata mimi nitafika nikuwe contractor nipewe gorofa yote. Sasa unajua, una imagination. CBN usema kuna quote fulani BN anakuanga nayo. Acha ni retrieve. Ili inakuanga mantra fiti. Mantra fiti sana.
Yeah, imagination.
When you dream, leave room for wonder and space for magic.
Oh, okay.
So nilikuwa na wonder, wase, kwani mimi siwezi fika hapa? Na niko sure hata wase mostly mimi ni bright kwa shinda. Niko skilled kwa shinda. Yani niko na potential kwa shinda. Okay, si ati kuringa, but unaona uko na potential.
Yes.
But unacheza chini. So, kanifunza nini nini. Nikajua. So, nikaanza kupewa karum na chonga. So, yo time manze ukiwa fundi, ukiwa mtu wa mkono wa stima, hakuna kazi ingine unafanya. Ni tindo na nyundo. Yo time hakuna madrilizi ziko sahi tunatumia. Mtu wakuambia nataka shimo hapa pipe ipite in the other room, utashinda hapo asubuhi mpaka jioni. Easy blisters. Siku hizi hata ndio mkono wangu imekuwa soft. Mkono wangu haikuwa inashika mafuta. Ushiche kile skiti ya crazy kena. Ile ya hii part fulani ya mguu.
Yes.
Inishikangi mafuta.
So mkono wangu ilikuanga hivyo. Unaweza paka hivi ukifika kwa gate imeparara. But sahi, So napiga na chonga. So nikaanza kukua. Alafu najua niko na energy pia. Shule niko na cheza ruji.
High school na kole. So niko na hiyo nguvu. Niko nimeunga, niko napiga gym. So nikipewa room kama hii na ikula mtu wangu. Umechonga. Alafu fundi anakuambia sasa pipe. So najua tena nikapata huko wajaka. Sasa wajaka wako skilled. Wajaka tu kwa skills. Mtu anakupangia kitu. Yaani kazi ya mjaka unaweza jua tu ni hii ni kazi ya mjaka. So nikaanza pia mimi kukuwa na kazi kaa hiyo. Kapata msichana anifunza kazi safi. Hivyo nikajua kazi ya stima. So fast forward. Nimejua kazi ya stima. Salo yangu ya kwanza before to fast forward, mzee alikuwa ananipa so tatu. So tatu ujue
300 per day.
Yeah.
So
tatu, alafu fundi hiyo time I think alikuwa analipa so 8 ama thao.
Yeah.
So tatu nitaenda nifanye shopping ya kabre kwa kiasi, ndio at least wale waone nimeanza kuchangia, wasifeel vibaya wanifukuze. But in the back of my head najua I need to find a place of my own. So na by break napeleka home. So kuna time tukamaliza hii ya kilelesho, tukapata site imara. So hii imara tukifanya, kuna wase wa mjengo na wapi, nasikia wakiongelelea pipeline. So siku moja tumetoka Sato, tulikuwa natoka nga mapema. Apparently Nairobi Sato wezi fanya mjengo past lunch hours.
Oh, siku najua.
Yeah, unafanya mjengo from morning to one. After one mnaishia juu kanjo watasumbua. So nikatoka. Okay.
That's good. Yeah. Protect the workers, yes.
Nikatoka nikaishia. Hii paipu inasemaje, unajua kumbe imara. So ulikuwa unauliza mkuru iko wapi. So imara, kuna imara daima, kuna... Sasa geto ya imara inaitwa hiyo mkuru. Ni mkuru kwa jenga? Ni kwa jenga.
Kuna mkuru kwa Ruben.
Kuna kwa Ruben na kwa jenga. So imara ni kwa jenga. So after kwa jenga, unaingia sasa pipeline. After pipeline ukivuka barabara, unaingia Tasia. Penye tulitoa ile kitu yetu.
Yes.
So, ikaenda nikacheki, makeja huku si mbaya, kuna sababu mbili. 15 ni huku Mkuruba, tukivuka uingie kuna sababu mbili, kuna sababu tatu hivyo. So nikashika keja. So after kushika keja, nikaongea na aunti yangu fulani. Na mkole aunti yangu alikuwa anaishi Doni. So nikamwambia mzee, mimi nimepata alikam milia kizaliwa. Ah, milia kienda kuzaa. Sasa kuzaa mtoi. So tukaongea ongea na yeye. Akaniambia, na form ni gani? Siku hizi uko wapi hivyo? Kubonga bonga tu. Akaniambia ile siku utafikiria kusettle, nitafute. Mimi nilidhani ni jokes, nikamtafuta. Akasema si juu nilikuwa na rent but sina deposit. Nikaongea na yeye. Manze ujue, wewe nikwambia tu God huko alinia na wase tu perfect. Irene alilipia rent ya 1 year. Alikuwa ananilipia rent every month. Irene, so Rene ni short form ya Irene. So Rene alikuwa ananilipia rent. Hivo. So angalia life yangu, yani nimekuwa passed down after Shosh, hata before Shosh, after my mom.
Yes.
Nimelelewa through mkono wase. Nacheki. Paka nikafika hapa. Na all of them are women.
Yes.
So Rene akanilipia, akanilipia rent. So after kunilipia rent, nikafika point, nikahama ile keja yangu, nikaenda keja fiti kiasi, ilikuwa single, nikaenda bedsitter. Life ikaendelea. So nilikuwa na mpenzi. Nikiwa pale, nikiwa kole. So mapenzi ikakuja ikafika wapi? Ikafika huku sasa tumekuwa maraia. So after kuwa maraia, so unajua si miti huwa inamea. Sasa shit happened. Alafu akapata ball. Kupata ball, hiyo time COVID imeingia. COVID imeingia, tukasimamishwa, hakuna mjengo, hakuna job. So niko kwa ile keja. Girlfriend ananiambia amepata ball. Sasa hiyo time nilikuwa nimeenda interview kwa security company fulani. So kwenda interview nikakosa, ilikuwa Kisumu, nikarudi. So nikiwa Kisumu bado natafuta fare kurudi Nairobi, ndio akanipigia akaniambia yeye alikuwa amefanya food and beverage. So alikuwa teacher, alikuwa lecturer chuo fulani hapa Tao. So akanipigia akaniambia, manze niko mbaya but nimeenda hosi. Akaenda hiyo hosi iko hapa railways, nitangwaje, kuna hosi fulani iko hapo railways. Akaishi hapo, akakuwa referred emergency case Mbagathi. Mbagathi wakamfanyia scan, wakamtuma Kenyatta. Kenyatta akaadmitiwa. Yani akuadmitiwa, ya unajua tumbo inamuuma. So tumbo kumuuma, akaishia wapi? Akaishia hosi, ndio akatumwa mpaka Kenyatta. Kenyatta walimreceive, wakamwambia wewe uendi, kuna mtu unaweza pigia? Ati siendi. Kwa nini? Hii ni emergency. Lazima uoperatiwe within 24 hours, utadedi usipooperatiwa. So ikakuwa emergency, mimi pia huko nikatafuta venye namna venye nitafika. So hiyo usiku akufa kulala usiku. So si nikuorganize venye ataingia. Tukatafuta do, tukacheza na NHIF hapo. Akaekwa operation, akadmitiwa, akaoperatiwa usiku. Kumbe ile pregnancy ilienda ikakuwa hectopic. So kwa hectopic, ikabidi aoperatiwe. Cause bila hiyo ange dead pia yeye.
So kionga hivyo ni they terminate it, ama?
They terminate the womb. One womb. So akabaki na moja. So juu imemea kwa fallopian tube.
Yes.
Manze jo sasa stress. Sina job. Ndio huyu ni mgonjwa, inafaa ni mchunge. Nini. But sasa life ikafanyika. Nikakuja nikapata boy fulani. Hiyo time nilikuwa nakuja dhika sasa. Kumbuka niko paipu, but hata hii life ya paipu imenishinda. So nikakumbuka dhika, life inakuanga cheap. So sinikamua siku moja, wacha niende nipande gari, nikaconnect na outer ring. Nipande Kenya mpya pale All Sops, niishie dhika nione rada. So nikiwa kwa hii gari naenda paipu, natoka paipu naenda outer ring. Nimekaa mbele na mse fulani. So mse nikapatana naye. Long story short, alikuwa anaenda job ya CCTV. So akienda hii job ya CCTV, tukaenda naye, alikuwa anaenda hapo 44. Nikacheki venye anafanya, nikaona ini gani sijaisikia. Nilikuwa nimezoea ile ya stima, nimeperfect. But sasa hii naweza taka kujua hii skill. So IT tulifanya IT shule but practical.
Yes.
Theory.
Theory, yes,
not practical.
Mm.
So hapo ndio nikakuwa introduced kwa CCTV.
Mm.
So Museveni alipata job akaniita.
Mm.
Akanifunza pia hizo skills. Alafu mimi pia nilikuwa, so si time simu zishaingia, kuna Google na nini. Mm. So nilikuwa najifunza kiasi about security. So hivyo ndo nikaingia into field ya security.
Okay.
So after that nikaenda kutafuta keja Thika, nikahamia Thika. So venye tulikuwa tuna interact na umse, yeye alikuwa sasa tunaweza sema contractor.
Yes.
Akasikia kuna mahali security company huwa wanamcontract, wanataka technician. Wa kuinstall hizo ma security systems. So si akanirifa, nikaitwa. Mungu akafungua njia, nikapata hiyo job. So kupata hii job, vitu zikaenda fiti, mambo zikaanza ku align. But kumbuka nimepata job na ni time ya COVID. Ndio sasa lockdown hata zimeanza. So hii security company pia ifanyi fiti. Juu yes, wako na clients but wasia walipi juu si hakuna job. So clients wasipolipa, sisi pia tulipwi.
Yes.
Manzi ulikuwa unapiga ka 2 months hujakanjwa. Unajua na commute daily kutoka Thika. That time though fare ilikuanga chwani kutoka Thika kupanda Kenya mpya.
It is a lot of money,
yeah. But sasa hiyo hustle pia. So kenda hivyo, mi sikupenda cause sasa unakaa 2 months unakanjwa pesa ya 2 months ago. Bado kuna backlog.
So uko na madeni.
Uko na madeni kibao, uko na keja. So nikakwit. So after kukwit ndio nikaanza shughuli kivyangu.
Kuli niambia story yako kwa quit pia ilikuwa interesting.
Sasa hata hii ni the first one. Hii nilikuit. Juu sasa sikukanjwa. So when sikukanjwa, ilifika mahali nikakosa fare. Nikasema sina do, simu nikanje at least hata fare nikuwe na kama job. Juu job siwezi kama bila fare. So tuka fall out but in a good way cause bado huwa wanani subcontractor this AI. In a good way, ile respectfully.
Oso walikama wakakuchotea badai.
Sasa, juu waliona, walianza instead of kuni lay off, juu hii position yangu, hata hii job haipatikana nangi kila time. So, ikakuwa we pumzika. So, hiyo ni after nimequit, wakasema basi we fanya hivi. Pumzika, tukipata shughuli, tunakuita unafanya. So, kakuwa hivo. Na hiyo time mbapata, sinisha pata job na nilikuwa nimeenda Thika. So, nikasema juu hii kucommute from Thika, inakuwa ngumu, nika move nikakuja place inaitwa Maroroi. Hapa Dhome. So hapo Maroroi sasa nime move in jana usiku. Hata sijapanga vitu. Nafika huko job imeisha. So job kuisha, najiuliza nani nimeingia keja ya 8. Nimetoka Thika keja ya 35. Bedzito unajua sasa hiyo ndo the cheapest.
Na Maroroi ni upper class.
Hiyo ndo the cheapest. Na hiyo 8 ni huko chini. Si hata huko karibu. Penye unatembea kaa 20 minutes ufike kwa road. So long story short, nikaanza sasa ishughuli. Nikapiga nikaanza kumanuva. Sasa wale clients nilikuwa naenda kwao, nikaanza kuwa call nawaambia, "Hey, kuko hivi." Wengine pia wanakucall. Aya, wengine wanakurifaa. So nikaanza kugrowisha biz pole pole. Kumbuka ile skills nilikuwa nakwambia ya sales iliniokoa mbaya. Nilikuwa naamka asubuhi na natembea tu naambia by the way nafanyanga CCTV nini. So hiyo time watu bado hawajui CCTV ndio nimeanza kuingia saa vizuri. Hata wanaona nikaa ni luxury, yani si necessary. But unawachanua, unawaeducate kiasi, unawaambia hivi na hivi na hivi. So after that, hii yote kumbuka pia, Iano alikuwa ananiambia story ya bila COVID, iko nini ingeanza. So hata mimi bila COVID, brand seka ingeanza. Because COVID nilinipeleka kwa ile security company, ikafanya nika quit, juu sikuwa nalipwa. Sasa ndio kukope na kujaribu kusurvive na niko keja ya 8 nafaa nilipe, lazima nitafute kusurvive. So nikaanza kujitafutia kivyangu. So nikianza kugrow, unapata unaenda mahali wasi wanakuuliza, eh, hii kampuni yako inaitwaje? Hata sina jina. Hivo, naanza kuona. So, in the back of my head na clock that, hii kampuni yangu inafaa nianze kuibrand. So nikakama up na hiyo jina. So, nilikuanga nataka kukuwa na empire.
Yes.
Kaa venye Poland Wanjiru walikuwa na empire. Nikijiambia one day, nataka nikuwe na kitu kaa hiyo. Yani nikuwe na shughuli, yani enye iko all round. Unaona nikikwambia alikuwa na territory ya Nyanza na ni territorial evo, hiyo strategy. So nikaanza. Nimepata jina. So hii jina niko nayo, ndio nikakuja kujua, nikapata gig ya kwanza ya corporate. Wakaniambia okay. Now we have seen you're a good fit. We'll give you the job. Do you have an invoice and a delivery? You'll deliver and give us an invoice and kwanza tuma quotation. Mimi quotation nimezoea ni kuandika na kitabu. Ndio nikaanza kujua kumbe kuna quotation, nikarudi shule tena. Kuna quotation sasa, una issue quotation. After quotation, juu unajua tukiwa security company huku, tulikuwa tu sisi unatumwa tuende ufanye mali fulani.
Ujivile
italipo na nini. Ukisha maliza unawambia umemaliza, unaandika job card, una sign, unarudi nayo. So najua nikifanya job, kuna job card. But before job card, kumbe kuna quotation, ukikuoti kiapruviwa, kuna ufanye kazi, udeliver hizo vitu na delivery book, ufanye kazi. After kazi, you issue an invoice, then wakulipe. So kuna wale watakulipa hapo hapo, kuna wale watakulipa baadaye. Wanakupea terms zao. So hizo vitu naenda nikilearn. So hiyo ni kama tunaweza sema becoming a CEO sasa. So naanza kuzilearn pole pole. So hii time ikiendelea, nikaanza kuperfect skills za security sana. So hata job za juni kitu, unajua security ni haraka haraka, si kama ya stima. So sunoka hapa kwa kwa tukukaa sana. Nikitu ya siku kadhaa umemaliza. Stima lazima inenda na faces, si kitu ya once. Lazima ufanye piping, ukuje ufanye dropping, ukuje ufanye wiring, alafu ufanye fitting. Sasa ndio light yone. Na hiyo ni process inaweza chukua hata 1 year. So na hii time yote wezi katunja 1 year. So that's how security ikanisaidia. Nika perfect. Kuperfect, kuna security company fulani, boy wangu anaitwa Benja, big shout out. Tukiwa ile security company, Benja likuwa dere. So nikitumwa, tukakuwa mabeshte sana. Nikitumwa job, si tunena na Benja, anatupeleka, anaturudisha. Tukakuwa close. So Benja kaniambia, hey, Manzi Rada, uko hapi? Kuna kampuni fulani hapa, nimepeana namba yako, wanatafuta mseka wewe. So unaona pale nishapata referral. Na niko na upper hand, juu nimetoka in another security company. So nikakuja nikapata hii gig sasa. Tukabonga na director, msemfiti, Meru, akanipea job. So kunipea job, si mimi nikaanza job.
Nikafanya sasa.
Nikapiga sasa juu ile pia, unajua COVID ililimit sana jobs. Before tu, sasa ukipata malipa nye una, uko sure doi naingia. Sasa hapa nikapiga, manzee ikaanza kuwa fiti. Saloi kende ikiongezwa every year. So nikapiga the first year ikaongezwa. But sasa bado na feel. Ununa kaini kwa na feel nikio kwa shosho. Bado na feel the same. As much as kuna do, aya, nikakuja nika find love tena. Ule wa kwanza tulibreak up, nikapata mwingine. So kupata mwingine, huyu akakuit mbele yangu. Alikuwa accountant. So kukuit, tukaanza one thing led to another, tukaanza kukaa pamoja, tuka move in. So kumove in, ananitegemea. So nishachukua hiyo responsibility. So kunitegemea, hii salo bado na feel ni kidogo. Ukitoa ile dhao nane, utoe hapa na pale, unabaki bila. Haya. Tena hii corporate, hii pesa mliagree kumbe, na hii ndio kitu watu inafaa chanua nange. Hii corporate kumbe mkiagree, mwafu mimi nataka unilipe 50k, ama so, kumbe hii so yote si yako. Kuna NHIF, NSSF. So mi the first time niliendanga nikateta. Hii sasa nilikuwa ile the first company. Nikateta but nikaenda nikijua. So sahi nikaanza kujua kuna kitu inaitwa net.
na gross.
Na gross. Mcheki? So life inaenda ikikufunza pole pole. Hizi skills zilianza, people skills zilianza nikiwa mdogo. Financial skills ikaanza nikiwa na shosh na business management. Aya, tena ika upgrade nikiwa kwa security company. So hii sasa at least nimeanza kukua fi. Sasa ni kupiga mboka, kupiga mboka. So after that, ika kwa fiti, but bado na feel. Niko squeezed manze. Zile vitu nataka kufanya, bado. Hii growth, niko comfortable hapa sana. Salo inaingia, yes, sawa. Najibamba, unafanya one, two, but hakuna growth. Unacheki. Manze hata, uki-invite wa mahali, wezi enda, lazima uombe ruhusa. Uandike sijui, muanze kuhesabu ma leave days, sijui nini. So mi kuna time ikafika, nikafeel, nilienda kufanya job, nikacheki do imelipishwa hapa, na ni mi nafanya hii job. Nikajiambia mbona, manze msi amekutuma yako kwa ofisi. Wewe unaenda kufanya hii job na like a fraction of
job ilikuwa ni kama ngapi?
Job ilikuwa kaya mita alicharge mita 5.
Na ukifanya job yote ungetoka na ngapi ka salo?
Salo si ni salo nilikuwa nalipwa hiyo time ilikuwa kila kitu kitolewa ni 45. So ilikuwa 60 50 kitu. Ikitolewa deductions inakuja 45.
Damn, na job ya mita 5 time.
So tupige hiyo sababu
zingine hiyo ni project kali aje. Niko ulikuwa mna set CCTV kwa moon
kwa Z. Ni kwa hizi security not security companies, kwa hizi factories. Unacheki hizi factories za majani.
Yeah, that's a lot of work. Yeah.
KTDA. So factory unapata ni go down big huko juu. So na factory ni big. So factory unapata mneka cameras from 50, 80, 100.
Okay.
So hapo pia ikanisaidia kujua skill, yani kunourish skill. So tukipigia hesabu 45k. Si ndio? Divide by tuseme 20. Tuseme tu 30. Hiyo ni 1500 per day. Nikienda factory hizo kamera 50 naweza zifanya na 10 days. So nimetumia pesa ngapi? 15 times 10, that's 15k.
Yes.
Ongeza watu wa mkono, ongeza nini, ongeza nini, ongeza nini. Haifiki mita ama ikipita ni kiasi. But unaelewa cause ni corporate.
Yes.
Hako na salo inafaa lipe na nini na operations. Alafu hizi kampuni, what happens? Wana buy vitu. Ukibuy, unafanya kila kitu, una supply, una install, supply and install. Unangoja sasa salo karibu miezi 6. Sijua kampuni venye inakuwa.
Yes.
Sijui pesa jatoka Nairobi, sijui nini. Ilikuwa inafika point maka si wenyewe tunatumwa field sasa tuanze kudai. Zile kazi mlifanya ndeni mdai. Pata job ulifanya last year ijalipwa.
So mnaenda kudai.
So manze nika feel, hey, mimi nitakuwa milionea kama nafanya hapa. Hesabu tu ya haraka. Nikaona hapana. So siku moja saa 5 nimeenda kupump maji. Kuna filter. Hiyo base ilikuwa na maji ya bohol. So kuna filter ya Davis ilikuwa inaosha hiyo maji. Nimeenda kuchange filters huko. Najiambia jo, hey, hapana. Na feel, okay, niko pale, niko sawa lakini bado na feel. Mimi nikashuka tu nikaenda nikaambia HR. Mimi nimeishia. Alafu mother manzi alikuwa ananikatizia. Mi sijazoe official. Kazi yangu nimezoea vitu casual. Napiga jeans. Nikienda official sana na nimejaribu ni kaki. So madama anda kupige suti.
Na wana kwa kwenda
ku. So utapandaje kwa ngazi na suti?
Nyoso CCTV wana shida. Mara wasi mina nateta mnanuka.
Mnanuka. Uu nateta huku tunanuka. Mwingine natuambia
tuvae
suti.
Natuambia
tunue deodorant. Sazi ingine umenda ground. Ground imetuo. Hakuna hiyo pesa ya deodorant.
Na video kanukishe.
Sasa nika quit. So kukuit nafika kejani. Napata wife analia. Namuliza nini mbaya. Haniambia mi kuna wageni siku cheki. Na nimeenda nimepima mara 4.
na iko ndani.
Oh.
Eh, mtu wangu, na ujue nimetoka job na kiburi. Eh? So ujue kujijaza.
Copy
mechanism iko nini? Mimi nimeacha. Kaini na hii kazi yenu kwendeni huko. Sasa nimequit ni katikati ya mwezi, hata si end month, hata sijalipwa. At least sasa ndo najiulizanga si ningengoja nilipwe, alafu kesho nisiingie. Eh, mama Josi yako kejani. Ah, nikamwambia ni sawa, tutangangana. Sasa mimi naenda huko rooftop mazee napigwa na baridi likijiuliza saa rada. Tutafanyaje? Umeacha job fiti, wewe ni fala. Uko sawa? But sasa kumbuka ile brand tech nilienda nikaipause. Nikasema hii ndio nasukuma mpaka mwisho. Liwe liwalo. Nikaanza sasa kupush. So ni sahi nishaunda network, eh? Niko na wale mafundi walikuwa wananiita kazi, wengine tulikuwa tunafanya nao. Mtu akipata kazi ananiita, mimi nikipata kazi nawaita. Hiyo ni network number 1.
Yes.
Kuna wale clients, hata nikiwa kwezi kampuni walikuwa wananitafuta, natuma mafundi wanafanya kazi, mimi napata paycheck. So naanza kupanda ladder pole pole. Nikaenda nikigrow. Brand tech ikakuwa fit. Hiyo mwaka yenye mamali niambia kona ball. Mtu yake akakuwa fit. That was one of the best years. Nilipata one of my some of my best clients nilipata during that time. Manze God nifanye funny venye God work. Ili nilikuwa najituma mwafu. Unaona venye unajitumanga sahi? Nilikuwa najituma mbaya sana. Nika njia zikafunguka, manguo nikabai. Sasa unajua unaanza hakuna, acha tuseme hakuna parent figure niko na in my life, naweza mwambia manze mtoia kona wife akona ball kunaendangaje, ni kufiga it out na my YouTube na Google.
Yeah.
Na maybe maneiba hapa na pale wanakuambia kuna neiba vijana kama mimi, kama Yano anakuambia hapa kunaendanga hivi, kukikaribia utafanya hivi hivo. Hadi kuchange diaper jo tulijulia kwa tenje.
Najua kitu moja ime happen. This is one of the longest pods to share with you. Big shout out kwako aja.
Wallahi.
I think if I'm not wrong, by the time tunamaliza itakuwa 5 hours.
Eh, shit.
So, wacha acha tu nini itabidi urudi tena jo. But saizi nataka tumalizie tuki advertise brand tech. Unde msali tufanyia security hapa. And you're very good. Another story one day throw up at here. The story on the hunt for the cameras.
Yeah, how this guy
was involved. Saizi so far tuwezi wapatia details because it's an open case. But hey, brand tech was one that I get at you. Because when do you find you here? Na wewe pia, wacha nitumia opportunity to blame this guy. This is the guy that made me not know that people who do CCTV tend to stink of sweat. It's this guy. If this guy had done that, I'd have known. So now I'm being blamed. But it's because of this guy.
Showed up all clean. Ukupata exposure.
Yeah, all clean and shit. Like, why did you have to do that? Okay, so, ambia wasi, Brand Tech.
Yeah, so, kampuni nito Brand Tech Empire. Yeah. Brand Tech Empire. So, on all socials ni Brand Tech Empire. Yeah, uneza tugetuko, kuna content.
Yeah.
Jo, manzeve nilianza kufanya na wendo, nikaanza kuona manze ya mlezi. Unaona sasa hivi unasema kuhusu ule mse wako. Mimi niliona I'm lazy as fuck. Manze si post vitu. Unaweza kuona si market kazi yangu. Mwafu na manze naenda kucheki iko nini, kuna ile show siku maliza jana naona ametoa zingine 6.
So na shanga hakuna kitu tuna do like compared to Womse ndo Robi. Robi wa AFTV man. That's the guy man, that's the guy to copy. But alafu kitu moja ile Buduigi ni mtu mia jealousy ka fuel. Nikiona Womse akiwa jealous for me, I always feel like there's something I'm doing right. So for a very long time, I'd not seen that side of people. Till I saw someone who they could ambia Ian that this dude, even Ian I thought we were cool. Remember that dude I was telling you, the one who wrote, so he's like, unataka watu waoge, kwani unataka waende wadinywe? Like, unataka kuwadinya? It's like, damn man, I thought we were friends. So because of that, I was like, maybe we are not doing enough. Maybe we need to nini. And maybe tukimalizia hiyo story, nzapatia wase story, fulano ulinipatia juu ya CCTV, viloli ulisetige CCTV, and then uka notice someone you trusted was, Mbe yo story nilipatiaga.
Ah, yako ya farm. Ah, ya farm.
Eh, tumalizie na yo story. Alafu vile msikia jo Brandtech.
Mm. So Brandtech number
very professional. Sindio, yeah, na? Remember this dude? Yeah. When show up papas, three people, they did a very professional job. They were all clean. They were all very professional. They were good at their ish. Na yes, kwa nanduza, mbono unatuonyesha security?
Yeah, straight, when you straight over moves.
Yeah. When you trust the people who are doing the job, you tend to do that.
Thank you, thank you.
Yeah, man. Na ni vizuri ya kutunukishia.
Thank you.
So, kuna story fulani uliambia gaya, ilo uli discover through CCTV, amu?
Yeah. But before tufike hapo, a big shout out, manze, thank you kwa kunitrust.
Yeah.
As much as ni mini fano iko nini, hata hiki tu ingefanyikia mse mwingine.
Mm.
Instinct yangu ya kuanza inakuanga juu turudi back kwa hizi story zote zimefanyika. So that's how nilijipata kwa security.
Yes.
Na ukigo back, kenye lead kwa hii line ya security pia ni yo post-election violence. So, sitakangi kuna msaya kiumizwa. So mostly hiyo ndiyo pick on the back of my hand. So venye mimi nilicheki manze venye kumeenda, kamwacha ni reach out. Kwa muaf, nione venye, neza okolea. Mira sikuwa for the money or anything.
Yeah. Ilikuwa funny, because you reached out on Monday, ukothika, na tukapata na the
same Monday. Hata unajua tuliongea saa tano, ukaniambi uneza fika hapa saa hii.
Yeah,
hey, you, that was one of the fastest shower I've ever taken.
Yeah.
Na nikafika, tukafanya mambo yetu, sindio?
Yeah.
So,
but here I say story ingine. Hii ingine itabituka ichini, another time to bogey security and true.
So hii ingine, manze kuna mi ama farmer, apart from Brandtech kukua ya CCTV, iko na branch, iko na mtoi meza last year. No, not last year, like 3 years ago,
yeah,
farming.
Yes.
So Brandtech kuna pia branch ya poultry, we do broilers,
yes,
we do kienyeji, chicken, and tunauza pia eggs. So, kuna time nilikuwa nime expand. So nikaanza ku notice kuku zangu zinapungua. Eh, kuku zangu zinapungua, nini mbaya? So nenda pale napata kuku imededi. Nikihesabu napata kaa 10 zimededi. Alafu hizi zingine
ziko alive.
Alafu kwa hizi zenye ziko alive bado niko na shot ya kaa 10 ama 20. So kuanza ku follow up, nikaanza kujua sasa ni paka inaingianga kejani. Nikafunga kila mahali. So kufunga kila mahali, bado ipaka inaingia. Inaingiaje? Mcheki.
This paka is too intelligent.
Cause how comes utaniambia nimefunga kila mahali, kaa hapo ulock kila mahali, alafu uamke asubuhi upate paka iko hapa ndani. Sasa utashtuka. So nikaeka CCTV nta
secretly.
No, nilieka tu hizo zingine za kawaida. But hapa ndani nikaeka, but unajua msi yako nje haizi jua hapa ndani kuna kamera. So mimi niko naona, nikaanza kufanya footage. So kwa time nimefanya footage, nikaona msi miraculously tu ipaka inatokea. Unacheki penye mabati zinapatania. Ukipiga, nyumba yangu ni ya mabati ya kuku. Ukipigilia mabati, kuna ile overlap. So hapa penye mabati imelalia, inapanuka, then paka inaingia. Inadishi, then ile mabati pia inapanuka, paka inatoka. Sebu niambie ni nini?
Human help.
So mimi nikapiga, nikashangaa nini mbaya. So nika enhance hiyo security yangu. Nikaleta mpaka madogi bigi. So kutoka hiyo time, hiyo story jai happen tena. Nikakuja nikajua ni nani. After kujua ni nani, of course nikacheza chini, but nika make sure amejua nimejua.
Kikulacho kingwa ni mwako.
Yeah.
Ilikuwa ni mse, ni anajichukua kaa best yako.
Neighbor. Eh. Na hiyo si incident ya kwanza, ni kadhaa, but ni ile tu unaona. Unaona hiyo, venye tulikuwa tunaongelelea.
Unasema hii angle lako anaona, ama vile ule enhance.
Sasa si ku enhance. Ile unaona, sasa motive. Alafu ile paka unakuja kupatana nayo mta.
Oh,
unacheki,
una
notice ni yake. Alafu, anytime una upgrade, unachikimsia na kuongelesha, but akuongeleshi na ama afrai hiyo growth yako. Unacheki? Ukileta kambuzi, hey, leo umeleta, na haka ni kazuri, lakini facial zake.
Najuaga hiyo feeling. Inakuwa so painful because inakuwa like this is someone. We at least the neighbor. When it's a friend, I think it's worse.
Hey, it's worse. Like, it's worse. Definitely. Like, I can only imagine.
Kuna kiatu ingine yangu ya blue.
Iya, kiatu ilikuuma.
Kiatu ilineuma.
Mbago menimension ya mara ya pili.
Ayo kiatu ilineuma sana. Because, najua kwa zile za Buddha, tuna fight jia viatu sasa. Nacheki, like, kitu moja wa gaju yetu, atako shai chiki nikuwa mimi, Ian, Zach, ni tutenjo ya najua viatu. And it's all love. Itako like, hey, Buddha jo, kuna hii, yangu ni origi, yako si origi, it's just bullshit that we do. Banta, and it ends there. But just say like come to your point. Sarit,
see, we did the same.
Yeah.
Tuliongelea ukasema ndio uka mention tutaongelea hii kitu kwa pod.
Yes, yes.
Tulianza kuongelea story ya hizo viatu. Yeah.
So you kiatu nitaionyesha sasa. You kiatu ya blue. Kuna jana tani kuna nenda kuivaa alafu ngasema acha niache. Kuna best yangu aliniwaga hiyo kiatu cho. Akasema siku hizi mnanunua plastic. Hiyo kitu ile ilikuwa zile za
na si hata gani plastics ni yako.
Unajua
sio umeiba ina do yako.
Alafu jo, mpaka karibu niandikia na nilio nani, Steph Curry. Steph Curry. Jake, uliniweka under armor. Kumbe ni chini ya mwaka. Okay, na hili shit.
Nika Air Force.
Yeah.
Eh, tulikuwa tunaongelea Air Force.
Yeah.
Ule mse amebuy coach, eh? Na mse amebuy Sarit.
Yeah.
Wasi wako tu the same. Wato wamebaya ya
una kamu na nini jo. But eh, Buddha itabidi urudi tena.
Itarudi tena ina mambo.
I think kila sana need kujua jo. Ian, like eventually if we are able to release a documentary on the the saga that was the hunt for cameras.
Kwanza hiyo itakuwa moto.
Itakuwa moto sana. It's just that kuna details that wezi release.
Yeah.
In the meantime. Kabisa. But I excuse me, I understand why documentaries take even 3 years to be released. Yeah. So also atulia tu. We still have some very good footage. Sindio? And nini. But Buddha jo, shukran.
Yeah, shukran.
Yeah, I mean, nimekuwa ni episode 669 jo. Yeah. Nimekuwa, yeah. I think we'll pick up over five hours jo, but we enjoy. Yeah. And yeah, so kama kawaida vile tusemaga, like, subscribe, hit the notification button, tell a friend. Tukimalizia, tukisema, Eko Nene.
Eko Nene.